Blog Talk Radio.
RIN zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RIN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RIN viva
viva
RIN viva
viva
Nyarwanda.
ry'igihuriro nyarwanda rivugira Washington turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Inyange muri studio za Radio Itahuka bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko mubimenyereye kwa kane ni umunsi ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange ko umunyarwanda yifashe mu Rwanda umunyarwanda ameze ate umunyarwanda yifashe ate umunyarwanda abayeho ate kare gatsiko kamubeshejeho gute umunyarwanda mu Rwanda ubu ngubu ni nyagupfa umunyarwanda mu Rwanda ni nyaguhwera umunyarwanda mu Rwanda nta rwara kigira rwo kwishima umunyarwanda mu Rwanda ntarya ntahaga nta burenganzira kutwe nta burenganzira mu kugira ijambo mu bikorerwaho umunyarwanda nta majya namaza umunyarwanda nta mashyino mu mudiho umunyarwanda mbega muri make ya ni nyaguhwera iyo rero akabari gahunda kariya gatsiko gafite akabari gahunda kariya gatsiko gafite mumbabarire akaba ariyo mbagira ngo mbabwire ngo iki akaba ari byo rwose kashyize mu buryo bwo kugira ngo gatsemba abanyarwanda kabicisha inzara kabicisha agahinda kabicishije kabita mbega mu buryo ubwo ari bwo bwose abanyarwanda rero nibadahaguruka ngo birwaneho abanyarwanda nibadahaguruka ngo birengere nta wundi uzabibakorera nibo bonyine bo kwirwanaho kuko burya uburenganzira buraharanirwa nta wundi muntu uzahaguruka abanyarwanda rwose mbabwire nta wundi muntu uzahaguruka ngo aje kubarwanirira ntabwo ari umuzungu ntabwo ari umushinwa ntabwo nta wundi muntu uzahaguruka ngo aje kurwanira uburenganzira bwanyu burya ubabaye ngo niwe ubanduruye nimuhaguruke rero nimuhaguruke mwigobotora ku gatsiko kabagejeje ku buce nimuhaguruke mwamagane ako gatsiko kaje kubatikamira ndetse no kubica ubudatuza bakunzi ba Radio Itahuka ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze Chantal ndagushuhuje wawe unyumva neza
yego muri kumvikana neza bwa Edouard Kabagema
urakoze cyane Chantal ndagushuhuje kandi ndagushimye ngushimiye akazi keza udukorera wowe na Serge kubanga bw'ibyuma ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikira kuri uyu munsi leta ya 17 z'ukwa kabiri 2022 ndasuhuza kandi ababa kibihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi n'abandi bose bahanira impinduka umunsi rero tubafitiye umunsi tariki ya 17 z'ukwa kabiri 2022 tubafite ikiganiro kizwi n'ingingo zishobora kuba enye cyangwa eshanu ariko turagerageza kwihuta kuko dufite iminota mikeya mbere yuko tukinjiramo reka mbanze mbahe mbaduko abanze basuhuze mbaduko uratwumva halo mbaduko uratwumva
ndakumva rwose
nanjye ndakumva neza cyane mbaduko ijambo ni ry'abasuhuza batwumva
urakoze cyane umuyobozi w'ikiganiro niwe mbanza kuramutsa wowe Edouard Kabagema umuyobozi w'ikiganiro karamutsa madame Chantal amaze kumva karamutsa umuyobozi mukuru Serge Ndayizeye karamutsa abaduteze amatwi bose cyane cyane abakomerezi bo muri RNC n'abo dufatanya mu runani rwa P4 kandi n'abandi bose bashaka impinduka ndabaramukije n'abandi bose bateze amatwi radiyo Itahuka n'abandi bose bayikunda ndabaramukije urakoze
urakoze cyane mbaduko kandi turagushimiye cyane ko nawaje mu kiganiro wagize bizazane byinshi bituma utaza ndabizi ibibazo by'imiryango ubigira akazi kenshi gatuma utaboneka ariko rero tugize imana urashyize uraje uraduha ibitekerezo byiza nk'uko bisanzwe uyu munsi rero turabanziriza kuri inkuru umuntu yavuga ko ari inkuru ishyushye cy'umuntu yakwita iriya nama iri kubera i Buruseli hagati y'umuryango w'ibihugu by'i Burayi na n'umuryango w'ibihugu bya Afurika hari ibyo Kagame yavuze mu mukanya turagerageza kubikomantaho gato cyane ubundi turareba inkuru reka ndebe ubundi turareba inkuru inkuru ivuga ibyerekeye nyamukuru irigiswa nako ishimutwa umuntu yavuga ishimutwa rya Bahati leta y'u Rwanda yabuze ibisobanuro none iragenda itaba itabapfu turareba cyane cyane komanteri z'abanyarwanda kuri iyi nkuru barabagaye cyane kubera ko benshi baremeza kuri muhungu uriya musizi bahati inosa yishwe leta ikaba yarabuze ibisobanuro nikatangira kubeshya ngo yagiye Buganda iyo ni nkuru turi butindeho ubundi turagenda tugaruka ku nkuru twagiye tuganiraho muri iki kiganiro ariko tukazikurikirana kuko tuvuze ibintu rimwe na rimwe bigenda hari ibigenda bihinduka muri politiki ya leta kubera ko twabivuzeho turavuga nk'ikibazo ikibazo cy'abanyeshuri Banki Rwanda de Development iratanga imibare iteye ubwoba ku myenda abanyeshuri bahawe buruse imyenda ya buruse abanyeshuri bahawe imyenda igeze kuri miliyari 115 ngo leta abashe kugaruza gusa miliyari 16 kuri miliyari 16 kuri miliyari 115 turareba ikibyihishe inyuma byo nibitangazwa na BRD Banki Rwanda de Development indi nkuru tureba ni ikibazo cy'uko ngo u Rwanda Mineduc yaba irimo gusaba Minisiteri ya Finance yuko yakongera amafaranga yo kugaburira abanyeshuri umuziko leta y'u Rwanda itanga kuri munyeshuri amafaranga 56 Mineduc irifuza ko ngo yaba 120 kuri buri munyeshuri kuri buri munsi donc ubundi ubataka 56 kuri buri munyeshuri buri munsi barifuza rero kubaya kuba kabiri turareba iyo nkuru ariko umuziki w'inkuru twayiganiriye cyane mu Rwanda mu binyamakuru byacu nako mu inkuru twayigarutseho cyane kuri radio itahuka nizo mpamvu nanone iyo hagize igihinduka tugomba kubamenyesha ikindi turivugaho nuko hari ikibazo cy'abantu nanone inkuru nayo twaganiriyeho ngo asosiyasiyo y'abafatabuguzi yo mu Rwanda irasaba ko mu Rwanda mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda bira bintu byo kwikubira amasoko yo gutwara abantu muri transport publique ngo byavaho noneho bakaliberaliza abantu n'abantu benshi bakemererwa gutwara abantu bityo ikibazo kigakemuka kubera ko babona ko kugira ngo abantu bahore ku mirongo idashira abanyagirwa hanze babuze amabisi biterwa nuko ngo isoko ngo barihaye umuntu umwe nibyo ngibyo bivugira ngo ni isoko barihaye umuntu umwe ugurumba n'abanyarwanda babyivugira bati isoko ni muri haba muri saranganya abantu benshi ikibazo gikemuke ibi nabyo muzuko twabiganiriye ikindi turi buganire rero ni ikibazo cya ariko twihuta cyane ngo hari abanyamakuru nuko abamotari 30 baburiwe irengero uri tubona kanya turasomera inkuru ya Rwandan muzuko abanyamakuru bakoze imyigaragambyo abamotari bakoze imyigaragambyo karundura murabyibuka ubu rero 30 muri bo ngo baburi birengero abagore babo baratabaza ikindi dushobora kuganiraho ni ikibazo twihutana none naho gatabazi yatubwiraga minisitiri gatabazi aherutse kuvuga ko inzego z'ibanze zamunzwe na ruswa akatwereka ko ngo zirageza abaturage ngo zakaruswa kuri buri kantu kugeza naho bakaruswa n'umuntu ugiye kwandukuza umuntu wapfuye nawe ugomba kukwakaruswa kandi ngo bikaba bikorwa mu gihugu hose izo nzego yazambitse ubusa munabyibuka inyandiko twayitinzeho mu kiganiro cyacu kibushize ariko noneho ibyo yabwiye aba delegasiyo ivuye muri Somalia ngo yaje kwigira ku Rwanda imiyoborere myiza za nzego yambitse ubusa akerekana ko zamunzwe na ruswa zirirwa zitaragiza abaturage noneho yazitatse avuga ko ari inzego ngo zakuye u Rwanda ahantu hakomeye ngo zikorane umuhati kandi ngo zikorane umuhati kandi ngo zitikunda ngo no kutikunda urumva rero kwangaha abo duhora tubwira tuti ibyo leta ivuga imbere mu gihugu sibyo yerekana abanyamahanga abanyamahanga babicaraho bakababeshya ahangaha ni urugero rworoshye ikindi dushobora kuganira rero ni badubara ibyo ngibyo reka maze ndebe niba hari abandi bantu baje mu kiganiro noneho mbaki rero mbo tubone gutangira ndebe mushimiye na Rora nabo bari muri studio ndeka mbakire mushimiye wabo twumva
ndabumva duwari namwe muranyumva
wewe turako muri cyane mushimiye urakoze kuza mu kiganiro wafata akanya ugasuza batwumva
ya urakoze cyane reka ngusuze ngushimire ko abonye akanya kugira ngo nyine utegure ikiganiro ndasuza mbaduko ndasuza Chantal Nyange namwumvise kuri introduction nziza ndasuza na Serge ku buhanga bw'ibyuma n'abakunzi ba Radio Sahuka n'abakunzi ba Radio Nse muri rusange ubwo nkaba nizera ko turagira ikiganiro cyiza nabo tubifatanye bose
urakoze cyane reka nsuze na Laura uratwumva Laura uratwumva bo Laura agomba kwatsa twumva uko turi bugeze rero ko dufite igihe gitoya ingingo nyinshi ntabwo turi buzi bivugeho gusa twihuta ariko reka duhere kuri ingingo kuri
nyumva
wewe turakumva Laura
wewe turakumva mukomere cyane bwana Kabugema ndabashuje cyane shuje Serge ngasuza Chantal ngasuza Mbaduko na Jupe rwose mbabwira ko mbashimira cyane kuko muri no minsi ntago nabonye akanya rero biragaragara ko nyine iyo bamwe badahara abandi baba bahari bakabasimbura rero mwakoze akazi keza ubwo ndagerageza kujya kuri page noneho ndebe ko nanjye nagira icyo namara cyangwa nakongera murakoze cyane turi kumwe
urakoze Laura reka duhere kuri ingingo turagerageza kuvunagura amagambo rwose cyane hari duhere kuri inkuru ivuga ko i Buruseli habereye inama ya ihuza umuryango w'ibihugu by'Iburayi n'ibihugu byo muri Afurika muri iyo nama mu magambo make baravuga ko ngo ibihugu by'Iburayi bishaka guha umuryango w'ibihugu bya Afurika miliyari 150 ariko mu myaka 7 umuryango w'ibihugu by'Iburayi urushaka guhangana n'Ubushinwa muri Afurika bavuga ko Ubushinwa n'Uburusiya burimo kugenda bwifatira Afurika haba mu buryo bwa gisirikare mu cyane cyane mu buryo bw'ubucuruzi ko bigaragara ko basigaye inyuma none barashaka ngo nabo kuba bashora amafaranga muri Afurika barateganya miliyari 150 mu myaka 7 ariko uko nabyumvise nta gishyashya kirimo nta amafaranga mashya yajemo na yarasanzwe gusa ngo aya mafaranga ibyo yaragenewe bazagenda babihindura bayorienta ukundi kuntu bayashyira mu bindi ariko na amafaranga yarasanzwe bakaba bashaka ngo kubyerekeye aya mafaranga agenewe Afurika miliyari 150 y'amayero agenewe Afurika mu myaka 7 iri imbere bashaka kuzashyira mu byerekeye ingufu zidahumanya ikirere akaba ibyo bashaka kujyamo bagashaka gushyira mu buzima ndetse no mu ikoranabuhanga ubwo murabyumvise noneho rero mwumvise aho bashaka gushyira amafaranga ariko Kagame we mu ijambo yavuze ndakoresha inkuru yo muri Kigali Today ivuga ngo Perezida Kagame ngo yagaragaje ko amahoro n'umutekano bikwiye kubakira kuri politiki ihamye mwumva ko abandi baravuga ibintu bya energy cyangwa se ingufu zidahumanya ikirere ubuzima ikoranabuhanga guteza imbere mbega infrastructure ariko we Kagame ayibereye mu bya gisirikare we icyo ari gusaba ngo bamufasha icyo asaba ko Uburayi bwafasha Afurika mu gihe kucyumva mu kanya we arasaba ngo yavuze ngo ngiyo imiyoborere ibangamiwe ni nko kugira ubudahangarwa bw'umubiri bworoshye bituma bwibasirwa n'ubwoko bwose bw'indwara bo reka dukomeze ahangaha aravuze ngo arashaka ko bo ikintu yasabye rero Kagame yabishingikira asaba ngo birakenewe ko hashyirwaho uburyo bunoze kandi burambye ku mpande zombi bwo gutera inkunga ibikorwa by'ingabo mu karere murumva we yibereye mu bikorwa by'ingabo by'abasirikare nibyo ashakira inkunga abandi baravuga ubuzima kuvuza abaturage baravuga energy baravuga ikoranabuhanga mbega amajyambere asanzwe ariko we arimo gusaba inkunga yo gufasha ingabo muri kariya karere murumva umuperezida wacu uwo ari we ahangaha murahumva wumva ko ngiye byantangaje kubona ajya mu nama irimo kuvuga iby'iterambere we agasaba inkunga yo gufasha ingabo mu karere ikindi kintu kinatangaje ni uko we asa nkaho yitiranya kuvuga ngo ntabwo amajyambere yaboneka ngo abantu badatekanye ngo hari abarwanya ubutegetsi ariko akibagirwa ko muri bwa bwenge bwinshi bwe akibagirwa ko ntabwo ibihugu byose bifite abantu babirwanya abarobeli cyangwa se inyeshyamba batishimiye ubutegetsi ntabwo mu bihugu byose bya Afurika nta ariko bimeze aho ibyo biri abantu barwanya ubutegetsi baturutse inyuma baragishyanga bakarwanya ubutegetsi na hari ubutegetsi bubi cyane butabemerera gukora opposition imbere mu gihugu ngo habe ha babe batanga programu yabo bakore ibikorwa byabo bya politiki babikorera imbere mu gihugu niba rero ubutegetsi bubica bukaba bugatuma bahunga butabemerera gufungura urubuga rwa politiki naho ngaho bihera kamasa nkaho wenda we yabonye ubutegetsi wenda ibyo bintu byizanye we numva ko ingaruka za zizo nyeshyamba nkuko bivuga izo nyeshyamba abantu rwanyu ubutegetsi ingaruka ndabona imitegekere mibi habanze imitegekere mibi hagakurikiraho ko abantu bahunga bakazarwanya ubutegetsi nyuma murumva rwo ntago yumva we ntazi no gutandukanya ibi naho bihera wagira ngo wenda ategeka neza ahubwo abantu bakaza kumutubira baturutse hanze basa nkaho bamuhohotera kandi ntago ariko bimeze we ingaruka z'imiyoborere mibi yakoze nizo mpamvu habonetse abantu kuba bamurwanya wenda baturutse n'inyuma ariko ntago ari wenyine mu bindi bihugu byose niko sisiteme imeze niba sisiteme ari mbi itemerera abantu gukora politiki mu mahoro imbere mu gihugu mu bihugu byinshi bya Afurika nta mpunzi zihaba abanyapolitiki bahungiye hanze bahaba abantu bose bakora politiki imbere mu gihugu bakiyamaze bagatorwa cyangwa utorwa utatorwa ukiyama ugatanta shansi yindi mu myaka ino kongera ukaziyamaza ariko nta wica opposition nta uba buri rwengero nta ubita nta ubafunga nta ubashimuta nta buri rwengero n'iki byose iyo nta bihaba urumva rero ko we arimo kwikontrodiza imiyoborere mibi ye niyo ituma ibi byose bihaba kuko ibiba mu Rwanda ntabwo biba ahandi hose muri Afurika ahandi hose ni amahoro haratekanye abantu bakora politiki mahoro reka ndekera aho ngaho wenda ndatinze gatoya ariko niko bimeze reka njye kwa Mbaduko nawe atange komantari ijambo rero rya Mbaduko
ya urakoze nizeye ko numvikana
we urumvikana neza Mbaduko turakumaneza
ya nta bindi byinshi nongeraho nabyumvise nakoze numva na BBC nyine yuko ngo ba inama yatangiye hanyuma biriya byanditse muri Kigali Today niba Kigali Today nabyo nshishemo amaso ndabibona ibyo ahubwo kagaho byagerageje kuvuga neza kuko yavuze nyine ibyo atekereza ubundi yivugira ashimagiza cyangwa avuga ibyo bamwandikiye ariko bidahuye bihabanye n'imikorere ye n'imitekerezo ye ariko hari yaho ntabwo yabeshye rwose yavuze ukuri aho ngaho njye nashatse nanamushima naho ibyo European Union ishaka gukora cyangwa l'Ouest nabyo ni amatakira ngo iyo niyo yayo kuko nahabayemo amakosa menshi urebye neza biri kubera hariya muri Mali Burkina Faso Guinea Conakry na Guinea Bissau hariya hose hari kuba kudeta na muri Chad yarabaye ni Wagner iri kujyayo na Barusiya niba rero ibihugu byo muri West bitagira intelligence je ne sais pas rero hari ibibazo Afurika iri kugenda icyena cyane yaratakaye urebye uko ibindi bihugu biri gufite umuvuduko urebye cyane cyane birabyo muri Aziya na ku isi yose noneho ni korona yaje nayo yenda yatambije ibintu ariko ko abanyafurika bagenda begera Ubushinwa bakagenda begera Uburusiya bakajya begera kuko hari byinshi bahuje benshi bahuje za dictature abenshi bahuje gutegekera muri maguye no kutagira transparence demokratike ibyo rero birajyana kandi ibyo ngibyo abarusiya ntabwo bagunze kubyitaho cyane na gatoya n'abashinwa ku buryo rero nyine na kaga ubungubu urabona ko abari baramushyize ku ibere bose basa n'abamutaye ku buryo rero asigaye nawe yarigiriye ahandi urebye ukuntu abangurusakasa baramufashe ntabwo ariko bikimeze naho biriya by'inama nyine yabaye ibyo bakora ibyo bavuze ndakeka ibihugu byo mu Burayi ngo ntabwo babishyize hariya ku meza ariko ikibazo bafite gikomeye cyane ni abimukira baturuka muri Afurika baza mu Burayi kandi muzi ko kaga nyine iyo job ayikora neza cyane muzi ko abantu bari gushaka ngo ibyangombwa cyangwa ngo birukanye babasubiza mu Rwanda u Rwanda aracyo ngahabwo kari surpeuple ushobora kuba no ku isi muri Afurika ni number one ubwo rero ukaba wakwibaza abo muri komite y'Europeyani bakora ibyo bintu ayo manyanga na Kagame bumva bo badafite isoni ku buryo rero icyo kibazo hari ibibazo byinshi bihari bagenda babindikiranya urebye imyanda bajya kujugunya muri Afurika urebye ibintu bihumanya bajya kujugunyayo barangiza bakavuga ngo bagiye kuzana energi propre cyangwa energi nziza bagiye kubakora gukora ikoranabuhanga cyangwa abimukira bagume muri Afurika ubwo ntabwo tuvuze abantu bagwa muri hariya muri Mediterane ukuntu bangana muri makeya hari ibibazo byinshi byagiye biba n'ibiterwa no kwikanyiza kuri iyi si mu Burayi rero itandukanye ko n'abanyaburayi rero bakoronije Afurika hari amakosa menshi yakozwe no muri myaka icumi cumi n'itanu ishize kandi nge nta nshatse nabishimangira yuko abadiktateri bakomezwa n'uko yego bariyubaka n'abanyagihugu bakabigiramo uruhare rutoya ku santaje ya 20% kubera kwerekana intege nke buri teka no guhora babeshya ngo n'ubwo ubwoba ariko ibi bihugu bibeshya ngo ni demokratike nabyo bigira uruhare rwo kubaka abanyagitugu uwo natanga urugero nzi neza ni Marcos wo muri Philippine yarashyigikiwe n'ibihugu byo muri West Pinochet yakoze coup d'etat ashyigikiwe n'ibihugu byo muri West ategeka ategeka kubera West nuri ya kaga adafite imbaraga zo muri West ntaba yaramaze ni n'umwaka mu myaka imyaka itatu donc nubwo bigiranye nyinshi bakabeshya muri za demokarasi n'ibyose ariko bafite uruhare runini cyane rubi rwo kuba batuma abanyagihugu bakandamizwa bakabavoma bakabiba bakajya kwiba Congo ugasanga Congo isabiriza ivuga ngo bagomba kwiha ngo bazayifasha bazagera gute Congo ukeneye gufasha no ntabwo ikeneye muri make nshatse nabahagarariye ahangaha njye navuga ko nyine izi metode zihishe bariya bintu bakora muri Maguye bisure serite ko barakora imishyikirano na kaga yihishe y'ukuntu bazajya bakumira bimukira baza mu Burayi muri make nabahagarariye ahangaha njyewe ntabwo mbishima imikorere yabo ntabwo ari myiza nubwo mba mu Burayi ariko nicyo gituma ubona Afurika igenda isubira inyuma bashyigikira abadiktateri babireba babizikana rero ibyo makuru ari kwirirwa akora na sinirirwa nsubiramo ibyabaye byose biri gutambuka buri wese ari kubona akipfuka mu maso ariko bariza bakabikubita imbere ku buryo rero biteye isoni n'agahinda reka ndakiraho naho nge ntacyo niteze muri iriya nama kubera yuko abanyagitugu bose nibo babagaragiye ntabwo bidufasha cyane abanyafurika kandi abantu bazakomeza kugwa muri Mediterane mbaye mpene ahangaha murakoze
urakoze cyane reka njye kwa Jean Pierre nawe wanyarutse jambo ni ryawe Jean Pierre
Edouard urakoze cyane ndumva mbaduko yarabivuzeho kandi nawe bivuzeho ntabwo isije numva tutayitindaho cyane mu by'ukuri ntabwo iby'inama urumva inama z'abanyafurika n'abanyaburayi zihoraho ariko ntabwo ari igihe kinini ziduha avantage uhereye nka ziriya nama zabaye mu 1980 zahagabanyaga Afurika yose nazo ntabwo twazibenefitiyemo nta rero niyi ni uko urumva nk'iyo umuntu nka Kagame nyine akajya gusobanura ibintu yishe ari wowe byishe ku giti cye akajya kuvuga yuko ngo ntamenye ko ari ute uzana imitegekere mibi agatuma n'ibyo byabamutera bibaho ugasanga nk'umwanya upfusha ubusa gusa kujya kuvuga ibintu kandi ari bubitera ntabwo tutezeho tuba tubatezeho byinshi cyane ariko nanone hari igihe ziba zikenewe kugira ngo nyine ibyo bakwiye gufasha nabyo bibe ariko kugira ngo nka Afurika itere imbere muri rusange mu by'ukuri usanga biri kure cyane ntawabuza ko inama ziba kutaba ariko nk'iyo batumiye nka Kagame nyine akajya kuvuga ibintu biterekeranye usanga ari uguta igihe gusa yenda icyo nabonyemo ni uko habonetse umwanya wo kugira ngo bagaragaze umubabaro cyane cyane nabonye abazahirwa barimo bataka abanyarwanda izo ntore ubwo urabona ko akababaro nyine kaba gahari kuba abantu duturanye ariko bahurira i Burayi bakajya kuharwanira urabona ko atari ibintu byiza mu by'ukuri ariko kandi nta handi bituruka ni ku butegetsi bubi buba bushyigikiwe kandi nabo bazungu ubwo rero Kagame byemere yabayivugisha avuga yuko ngo hari abantu bafite intwaro hari iki kandi atazi neza ko bituruka ku mitegekere y'imibi ariko arabizi ahubwo ikibazo ni uburyo abadashobora kugira ngo arabizi ahubwo ikibazo ni uburyo abashaka kujya kubivuga yerekana ko ari mwiza ko abamurwanya bamurwanya ko we ari umuntu muzima kandi ntakamenye ko aherutse kuvugurura itegeko nshinga nta hantu byari byemewe ubwo rero kubwe yumva ko akora neza nyamara biragayisha Afurika muri rusange bikanatugayisha twese nk'abanyafurika.
Urakoze cyane Jean Pierre. Reka njye kwa Laurent. Laurent perezida Kagame numva yarageze mu Bufaransa, sinzi niba hari icyo watubwira ku magambo make cyane, waba waramenye n'iki byose cyaranze rura rugendo rwe mu Bufaransa. Ijambo ryawe Laurent.
Muranyumva?
Oui, turakumva.
Murakoze kumva ijambo, kandi nashimira Mbaduko na Jean Pierre ibyo bamaze kuvuga. Ndatekereza ko hano iwacu uba ko muzi ko no mu minsi ishize yahanyuze, ni wa muntu unyura ku isoko bamupimiye ibiro by'inyama, yababwiye ati mumfatire ibiro 5 by'inyama ndahanyura, hanyuma mbahereza amafaranga mumpereza nigendere. Nta kintu gikomeye, nta kintu kugeza ubu ngubu twari twabona gikomeye yaje gukora, wenda informasiyo ihari cyane mwabonye ko ikibazo cy'indege ejo hasohotse komunike bavuga ko ibyo biri ikibazo kigiye guhagarara, wenda n'urwo rushinge yaraje gushaka kugira ngo bibe mediatique, ariko muri procedure judiciaire murabizi ko ntabwo ari ikibazo gihagarara iminota ibiri. Ubwo rero njye nkatekereza ko abarimo kunyura ahantu arimo kugira ngo hasige amababa yerekane ko yahanyuze, ibyo twirirwa tuvuga ko atakibasha kugenda nta n'uwumushaka yerekane ko bishoboka. Ariko rero njyewe ntabwo ntekereza ku nimba yanyuze aho yanyuze akaba yarahasize ikintu kizima cyangwa yaravuze ijambo rizima, ntabwo yaza kwiridikiriza hari i Buruseli avuga ibintu bimeze kuriya nk'uko mwabivuze. Wenda icyo nashaka kongera kuri bagenzi banjye, ndashaka kubivugira nshaka kuvuga ku byerekeye bene wacu abanyarwanda bene wacu bari mu gihugu. Mu minsi yashize mwabonye ko abanyamakuru barabafunze na n'ubu wenda hari n'abafungwa ntitubimenye. Ibyo bavugaga, ibyo bashobora kwerekana batavuga mu Rwanda cyangwa se ubutegetsi buriho FPR idashobora kuvuga, ibyo nibyo noneho nkeka ko uno munsi yaje kuvuga i Buruseli. Yaje kuvuga uko noneho akora, ibyo abandi bo muri opozisiyo bamubaza yagombye kuba adakora nibyo yaje kuvuga. Ubwo rero nkabwira bene wacu, mukanguke nimurebe ko noneho uwo mwatekerezaga ko hari ibintu byiza yababwiraga kubera ba bandi bashakaga kubabwira akabangira, nimurebe noneho ibintu arimo kwivugira, arimo kuvuga ibintu bidahuye n'icyabateza imbere, bidatuma umwana ajya ku ishuri, bidatuma ubasha kugura ikiro cy'ibishyimbo, ahubwo we yibereye muri bya bindi bimaze imyaka 28. Mbashishikariza rero ngo nibakanguke bakurikire Radiyo, bakurikire n'izindi zose kugira ngo bamenye noneho icyo bikangaga cyangwa batekereza ko cyaba atari cyo, nicyo cya kindi cyo kumva ko ubuzima bwabo nta muntu ufashe mu ntoki, nta naho zabugeza, ahubwo bwasubiye inyuma imyaka 50. Nako nagira ngo nongere
murakoze cyane Laurent. Icyo umuntu yanavuga ni uko barava mu Kinyarwanda baravuga ngo nta murozi wabuze umukarabya. Mwabonye ko hari intore zagiye kwakira Kagame i Buruseli, usibye ko wenda batubwiye ko ngo abazahirwa cyangwa se abanyeko ngo bagiye kubataka bakarwana nabo, ariko bari baje kumukomera amashyi mu gihe abandi abanyarwanda bandi bari gutaka kubera ko babuze abantu babo babura ibirengero, barabasenyera abantu barataka n'imiborogo gusa, abandi Kagame baramuvugiriza induru, baramuvugiriza induru nka bihehe, ariko nyine harimo abandi birengagiza akaga ibyo Kagame akorera abanyarwanda bakaza kumwakiriza impundu. Njye ndabwira rero ngo nta muruzi wabuze umukarabya. Impamvu reka dukomeze no kuri ingingo ya kabiri ivuga ko bahati
akajambo gato.
Yego yego.
Nagira ngo nibutse yuko niba bumvise BBC uwo mu wiyise ngo umunyarwanda ngo waje ku sibyo yavuze ngo ya baje kwakira perezida wabo ntabwo ari umunyarwanda. For sure. Ntabwo ari umunyarwanda. Aramaze naye uko yivuze nuko abura ikinyarwanda, ntabwo ari umunyarwanda. Narangije urakoze.
urakoze cyane. Noneho reka tujye kuri icyo kibazo cya Bahati. Wa musizi bitabo witwa Bahati muzi ko yarigishijwe akaba yaraburiye irengero hashize umwaka wose, none leta yabuze ukuntu ibisobanura, leta y'u Rwanda yabuze ukuntu ibisobanura, itangira kumusiga icyaha ngo yahungiye Bugande ngo yabakorana ngo n'imitwe y'iterabwoba, ngo akorana n'abanyarwanda ngo barwanye ubutegetsi bw'u Rwanda n'abanyarwanda ba muri Amerika no mu Bubiligi ngo mpa n'amafaranga ngo yakoranaga nabo, ngo ubundi Bahati ngo yaratuye i Bugande ngo yageze mu tuyira twapanya akagenda akagaruka. Udongo urumva ko Bahati uriya musizi witwa Bahati bamugize umwanzi w'igihugu, bamusize icyasha gikomeye cyane kugira ngo abanyarwanda bamwange, ariko ntabwo abanyarwanda ntabwo babyemera, ntabwo abantu babyemera, bazi ko ari ikinyoma kubera ko nta kuntu niba baratuye bazi ko akorana n'iyo bitwe irwanya u Rwanda nk'uko babivuga, yari umwanzi w'igihugu, nta kuntu bari kumureka ngo ajye Bugande. Ibyo ntabwo byari gukunda, ntibyari kumureka ngo atambuke. Abo bavuga ko bakorana n'abarwanya u Rwanda barabica, baburwa irengero, babafunga bose bari mu minyururu, ntawe bareka ngo yidegembye ku buryo yakongera gusubira i Bugande, ntabwo bishoboka. Kandi umva ko bari babizi. Ikindi hari undi banditse, abanyarwanda benshi benshi banditse kuri iyo nkuru, baravuga ngo mbese ngo kuki ngo mwategereje umwaka wose kugira ngo bari abaritise cyangwa se bari abaritise 290 abahanzi 290 bo ku isi yose barimo na wa undi w'icyamamare twa Salman Rushdie mu Bwongereza bandike basaba Leta y'u Rwanda ibisobanuro aho Bahati ari. Kuki mwategereje umwaka wose cyangwa mwategereje ko bagomba kwandika kugira ngo noneho mutangire gutangaza ibyo ngibyo? Kuki mutabivuze mbere ngo muvuge muti umuntu twaramubuze yagiye i Bugande byahinze bityo nk'uko barimo kubeshya? Ikindi hari abavuze batese ko yaburiwe irengero ari i Nyanza, bati inzira y'i Bugande umuntu asigaye akenda kujya i Nyanza kugira ngo ujye i Bugande, inzira y'i Nyanza nako inzira y'i Bugande inyura i Nyanza. Ibintu bavuze abantu benshi cyane ariko babigaye baheretse ngo bavuze bati rwose inzego z'umutekano wo mu Rwanda zerekanye ko ari 0000. Ibi bisobanuro abantu ntago babyemeye. Benshi banavuga bati uripu Bahati baravuga ko bamwisha, benshi baremera ko bamwisha yapfuye, naho bira bisobanuro byo kubeshya amahanga ntabwo ari byo. Ariko kandi nta nubwo ari we wenyine, ngenda cyeka ko iyi ngoma dufite ya Kagame nirangira imanza zizabo ntabwo tuzazikira, hazabaho imanza nyinshi cyane. Murabona ko uriya mugabo wo muri Australia witwa Noheri Zihabamwe ngo yabonanye n'akanama aka groupe ka ONI cyangwa se agatsinda ka ONI kareba ibyerekeye uburenganzira bwa muntu, kareba ibyerekeye abantu bashimutwa bakaburirwa irengero muri Australia. Ibyo ni ngo ni institute yo muri Australia iregira uburenganzira bwa muntu, institute yo muri Australia irengera uburenganzira bwa muntu, niyo ibitangaza ko uyu nguhu Noheriza Habamwe nyine yabonanye n'aka kanama ka ONI gashinzwe kareba gakurikirana abantu bashimutwa bakaburirwa irengero. Noneho ikintu cyatangaje ni uko Zihabamwe yavuga ko bene nyina muri 2019 baburiwe irengero, ngo bene nyina ngo ni Jean Nsengimana na Antoine Zihabamwe ngo bashimuswe muri 2019 baburiwe irengero. Noneho igihe atangira kubatabariza ngo hari abanyarwanda indi miryango 200 mu byumve neza, indi miryango 200 nayo yamwandikiye iramuvugisha imubwira ko nabo iyo miryango nayo yagiye, harimo benshi, harimo iyo miryango imyinshi yagiye ibura abantu bayo nabo baburiwe irengero, abandi ngo bumva kwenda bagiye babafunga babafungura bagira gute, ariko nabo iyo miryango yamwandikiye igeze kuri 200 yo mu Rwanda, wenda no hanze ishobora kuba bahari ariko ni abanyarwanda, ivuga ko nayo yagize ibyo bibazo byo kubura abantu bayo bashimuswe bakaburirwa irengero. Murumva ko iki kibazo cyo mu Rwanda nako cyukuri cyo gushimuta abantu ni ikibazo gikomeye cyane. Mwabonye ko nk'uko umuntu akubabwira, mwabonye ko abaperezida benshi bo muri Afurika ubu ngubu barava ku butegetsi babashyira mu nkiko. Ibi ngibi murabona ONI irabifite, biri hanze, birajya hanze Kagame akino ku butegetsi. Mutekereze rero namwe kavuye ku butegetsi imanza tuzabona z'abantu bashimutswe mu Rwanda, kandi aba ni bake cyane, aba ni bakeya, ni bakeya ugereranyije n'abo Kagame yashimuse, abasha kuvuga ni bake cyangwa se abatinyuka kuvuga ni bake cyane, hazaba rero ibintu bikomeye cyane mu byitegure. Kandi kiraho ngaho iyi nkuru niba ufiteho commentaire mbaduko wayitanga jamu ni ryawo
kwa bahati
eh
na bivugaho uretse ko babivuze commentaire ngo batanze abantu bose najya nibyo nari ntabwo narazansomye ariko birasa nibyo natekereje ibyo nashaka kuvuga icyo navuga nyine ni ikinyoma kidafatika ntanubwo ari cyane abantu kandi ari iki bagomba gusubira mu ishuri bakiga kongera kwiga kubeshya ubundi bari bazi kubeshya ariko bisigaye baracanganya ikintu ntibakibimenya kuko ibinyoma bari gutanga bagombye ko barabitanze yabuze tariki ya karindwi z'ukwa kabiri mu 2021 bagomba kubitanga rero mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu kumwaka ushize kandi abantu kandi batahabaye ikirego habaye uriya mufuti we niba ari rumaga niba arinde yari yavuze ko yugeneye yamushatse akamuciye muri umwe kuko bari basangiye bari kumwe acyo kuntu abona arabuze ubwo nyine abantu baraje gufata na za pistole zabo n'ibyo byose bahita bamutwara aburira Inyanza igituma cya mbere ikinyuma cya mbere kinabishye nuko bavuga ngo yavungiye mu Bugande ubundi bagomba kuba bahungiye mu Burundi uje koma ariko kubera ko ngo bari kubeshya ngo bari kwiyunga n'u Burundi babitinye ntabwo ari uko bagize ngo ubundi bagomba kuvuga yanyereye akajya i Burundi kuko niho hafi uje koma ariko bagiye barembye umwanzi babyabyegekaho bati ni muri Uganda gusa ibyo byari gushoboka cyangwa byari gufata iyo barabivuze umwaka ushize abantu babotseje igitutu bavuga bati nimutubwiraho uyu musizi ari nibwo bapfundikanyije biriya bintu ikibazo kindi nanjye ushobora kwibaza ahubwo navuga nti ndabaza nti bariya abantu bo muri Libu bo kwa Kaga bavuga ngo yaciye mu nzira ya Panya atutse Inyanza hanyuma aragenda ajya kwifatanya n'abantu biterabwoba ibyo bintu byose bikombinye ukabyanariza usanga atari ubugoryi ese tuvuge ko bafite Pegasus bafite byose niba tubwira ukuntu amaze kwambuka umupaka bakomeje kumenya ibyo akora nta bushobozi bafite niba bazi no kuneka no kugera gutari ku bushobozi bwinshi bafite mu gihugu icyo ni icya mbere niba tubwira ukuntu yavuye Inyanza akagera kuri Panya Road nabyo bisobanura inzira yafashe bakoresheje Pegasus zabo n'ibyo byose n'ibyo bintu byabo n'iterabwoba ryabo batubwira ukuntu yaturutse Inyanza arazamuka aca niba Kigali ngari niba ari hehe arakomeza arashogoshera arazamuka no muri za Ruhengeri aragenda mu Birunga agenda ajya hehe sinta yaciye cyangwa agenda za Muvumba arambuka aragenda agezeyo ajya kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba my friend abo niba dusobanura ukuntu babibonye bijya guhura n'ibyo Kaga yajya tubwira kera igihe atuka abafaransa ati narababonye twarahuye ubwo yari ku murindi mu ndake twarahuye muri Turukwaze bafite ubwoba i Butare hanyuma ndabona abafaransa n'abanyabwoba niko yavugaga wenda abandi barabyibagiwe ariko njye ntabwo barabyibagiwe ibyo bintu rero ndi kuvuga ni uko ni ikinyoma kidafatika ikindi nkeka ni uko bamwishe none bakaba ba nta murambo bafite ariko Kaga aravuga ngo azaburana n'intumbi nabyo ntimubyibagirwe nuko rero bari kupfundikanya ariko abantu bamaze kwica no guhitana ni benshi cyane mwibuke abo bataye muri za bari bavuga bashyize mu mifuka none bakaza kureremba muri Rweru na hehe hose babishyira ku Barundi hanyuma ankete ntizakorwa igituma zitakorwa nabyo ntabwo mbizi ahandi kuri hose ko zikorwa ku kimwe kandi zitakorwa I don't know noneho ariko noneho ndagira ngo ndangiza wenda ntabatindira bibutsa akantu kamwe gusa gatoya ukuntu banyuruzwa reka mbibutsa abantu bakeya banyuruje nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya yafungiwe ahantu ku musozi bamwubakira inzu abamo wenyine umwaka urenga ndavuga umwaka umwe imyaka bajya musinyiza umwaka urenga afungiye ahantu nta mumusura nta ujyayo afungiye wenyine ibyo byarabaye arangije arahunga ahunze bamutsinda muri Afurika y'Epfo ngiyo sisiteme ya Kaga ikindi bafunze Kizito Mihigo ubwa mbere bamufunga Kizito Mihigo yirega icyo cyagiye yiregaga ibyaha ari mu mapingu yari amaze iminsi ndakeka 10-14 afungiye ahantu hatazwi reka dukomeze Dr. Peter Erlinda wari uje kuburana Ingabire yamaze ukwezi kurenga afunzwe icyo gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo muri Amerika yari madame Hillary Clinton
nawe bamubeshya bamucenga kugira ngo utari kofende yaje gukora pressure abantu baramufungura ariko Dr. Peter Irinda yavuze ko atazapfa akandagiye mu Rwanda rwa kaga kuko ibyo yahaboneye biteye isoni n'agahinda undi muzi mwese mwibuka Madame Violeta Uwamahoro yarafunzwe amara ibyumweru bibiri atagaragara UK ivuze iti none turahagurutse turaje tubere uko ibintu bikorwa bati baramwerekanye hanyuma baramurekura kandi yari atwite niyo yaje murakoze
ndakoze cyane twizere ko umuntu yasenga ariko umwaka wose ni munini ntabwo nzi ko abantu nta n'umwe wizeye ko Bahati Innocent yaba akiriho kubera ko umwaka ni muremure cyane reka nkomeze njye kwa Jean Pierre ijambo niryo Jean Pierre
ya urakoze cyane Edouard namba dukarakoze ariko njye icyo navugaga ni uko gusa bari abantu bo muri Libu bamenyereye kubeshya ariko mu by'ukuri njye ntekereza ko baba bari kwishyira mu cyaha gikomeye urumva ubutegetsi buriho buyoboye u Rwanda buyoboye na Paul Kagame ni ukwiye wagakwiye kubazwa biriya bintu ariko umunsi umwe azafata indege bariya abantu azabajyana biriya bintu bari kubeshya muribuka babeshye ko uyu mwaka ubaye wa kabiri twibuka Kizito nawe wagiye mu kwezi kwa kabiri mu 2020 ntabwo bigeze bavugisha ukuri nabwo barabeshye bavuga ko yiyahuye kandi mu by'ukuri yarishwe bakamwica kandi ari mu nzego z'ubutegetsi ubwo rero kuba Bahati yarabuze n'aba bose nyine muri abo mbaduko yaravuze bose bagenda baburi rwirengero n'abo tutazi ni benshi cyane nkaba numva ngiye bimaze kurenza urugero hamwe nyine tuvuga ngo is too much ko ziriya nzego z'ubutegetsi mu by'ukuri zizajya zihanirwa n'uku kubeshya kubeshya ibintu bitariho aba n'abana b'abanyarwanda bafite ababyeyi bafite inshuti ndavuga ababyeyi bababyaye babibarutse bafite inshuti bafite imiryango ubu rero niba hariho inzego nk'izaribu n'izindi zose zihakubeshya zibeshya ibintu bizwi kandi bigaragara ko ari amakosa bakora kandi ntibanabivemo bakumva ko bazakomeza gutegeka bahembwa amafaranga y'abaturage imisoro y'abaturage kandi bahembwa babeshya ni ukuvuga ko bahembwa by'amafaranga y'ubusa yo y'ubuhemu ejo bakazana ikinyoma kimwe kikavaho bugacya bakazana ikindi kandi icyo kinyoma cyose baba bagikora hejuru y'imiryango mu by'ukuri ibabaye yabuze abantu babo bariya ntago bazi yuko niba bifuza kubyara ngo barere bashyingire ntago bizera ko n'abandi banyarwanda bose babyifuza ugasanga rero ari ibintu bibabaje mu by'ukuri no gusubiramo ibi bintu baba bari kuvuga rimwe na rimwe wumva biteza umutwe umva umutwe ukuriye mu by'ukuri kubera yuko nk'umubyeyi uba wabyaye Bahati cyangwa se umuvandimwe bavuka n'uwo bareranywe ukumva nk'uyu aba bari baravuga ibi bintu urumva ni agahinda ni gutera agahinda inshuro ebyiri kandi n'umuntu wabo nyine ntawuhari baramwishe twe nicyo njye niko mbibona ibyo biriya byose babeshya ni amatakira ngo nyine wa mugani kubera ko amahanga yarashakuje avuga ati mutubwire aho bahatari amahanga arashakuje kubwa Kizito Mihigo barabeshya kubwa Bahati nabwo barimo barabeshya n'abandi benshi bagenda barugurengero ariko bagomba kumenya yuko mu by'ukuri isi idasakaye ibyo barimo biza hari igihe bizagera hanze bizagaragara ubwo rero bakaba bari kwicukurira imva yenda nubwo twituvuga duti ntago tuzahanira abantu ntago tuzajya hariya kwihora ntago tuzayobora ngo twihorere ariko amategeko azakora rwose abantu bakoze amakosa bazayabazwa byanze bikunze kuko aba ni abana b'abanyarwanda kimwe n'abandi bose kandi ntago tuvuga ko bihagaze ni n'ikibazo kubera yuko niba bari kubeshya ubungubu ejo ukabona habuze undi muntu dufite bariya bakarasira bafunze dufite abantu benshi kugeza ubungubu baburi urengero ubwo rero nibakomeje ikinyoma cyo kubeshya bamenye yuko mu by'ukuri isi ntisakaye ejo cyangwa ejo bundi bazabibazwa byanze bikunze Edouard njye numva aricyo navuga murakoze
urakoze mbere ko mpaye ijambo rora umuntu yanabuza Kagame apfa iki n'abanyarwanda bafite impano zidasanzwe urabona Kizito Mihigo yari umunyarwanda ufite impano idasanzwe mu kuririmba uriya muhungu uriya musore Innocent Bahati wumvise ibisigo bye nawe yari afite impano idasanzwe mu gusiga yari umusuzi pe ku buryo igisigo cye ucyumvise ntabwo ushobora kukireka utakirangije. Kagame afiki n'abantu abanyarwanda talent bafite impano zidasanzwe abahura iki koko hanga ikibazo mujye mu kibazo reka nje kwa Laurent. Laurent ushobora gutanga ku commentaire kawe nawe.
Murakoze bwana Kabagema. Njyewe ndumva ikintu nakongera wenda kubera ko mwarimu muhuze no kuri ibi bya Kizito mwibaza icyo Kagame yaba asa n'aba bantu b'abahanzi abanyabwenge dufite abantu bagomba kudufasha mu bintu by'umuco kuko nta gihugu kibaho kitagira umuco. Umuco ni uranga utandukanya ibihugu uko biriho ku isi. Njye ngakeka ko ikibazo ni twebwe, ikibazo kiradukurukaho kuko ntabwo wabwira Kagame ngo nje ngo yicare noneho atekereze ku bibazo atera abanyarwanda hanyuma abibonere igisubizo. Ndakeka ko mu myaka 28 byararenze, ahubwo nkakeka ko ni twebwe twagombye guhaguruka kugira ngo wenda mvuze kuri iki kintu cya Bahati. Nuko iminsi ishize, ntabwo hashize iminsi myinshi, nahuye n'abantu bari mu butegetsi bwa hano turimo kuganira, noneho barambwira bati ndimo kubabwira pepe ukuntu ibintu bimeze iwacu ko nta kigenda. Noneho barambwira bati se ko urimo kutubwira ko hari abanyamakuru ko kwisanzura ku gutanga amakuru nta kigenda, ko tuzi ko hari n'abahanzi bagenda harimo nka Kizito tuzi, none ibi bintu bikaba bigezaho nk'uno muhanzi Innocent Bahati nawe bavuga ko yaburiye irengero, ibi bintu biterwa n'iki? Rero mbasobanura ko efekoma ko ikibazo gihari ari uko ubutegetsi buhari, ko ibintu byaranderanye, ko ari igitugu gikora, ko ni nayo mpamvu niyo umuntu yaza ariko adahumeka ukaba mushyiraho mikorofone akavuga bakabumva nawe niyo kadahumeka bazayifunga. Noneho nkashaka kuvuga ko nicyo nashaka kongeraho ko twakwisuzuma ukareba ukumva ko ikibazo kituvaho, kuko barambwiraga bati ibi bintu mutubwire cyangwa dushobora gusoma turabibona, ariko se mutekereze ko namwe aho turi hano ugomba kumva ibyo bintu nk'aho turi mu Rwanda. Twebwe turi hano turi kure, ariko mwe mufite abavandimwe mufite ukuntu mumenya ayo makuru mubitubwira ryari? Kuki mu buziki? Ese hari ikibazo dufitanye? Nkaba rero njyewe navuze menshi nkangurira abantu gutinyuka. Hano turi muri demokarasi, dufite protection, dufite abantu amahoro, abantu ntiduhaguruke tuvuge akababaro kacu abandi babone aho batangirira baduha ingabo mu bitugu. Bose baravuze bati iki kintu natwe ntabwo tucyumva icyo ari cyo. Ubwo rero bishaka kuvuga iki? Ndatekereza ko muri minsi iri imbere hagize ikintu cyongera kuba nka manifestation ikomeye n'ubugabo abavandimwe bacu barimo kuzira ubusa. Icyo gihe ntihabura abandi bakeya biyongeraho barimo kuvuga bati bya bintu birakomeye, noneho bikaba n'amahire ko hano turi mu matora hano iwacu hagira igihinduka, noneho tukazamukana n'abo ngabo baje guhindura ibintu. Murakoze, n'icyo nagira ngo nongere.
Urakoze cyane. Reka tujye ku yindi nkuru twihuta nanone. Ni inkuru dusa nk'aho twisubiramo gatoya, ariko bituma abanyarwanda hari iki igitekerezo basigarana mu mutwe, kuko murabizi neza ko Leta y'u Rwanda ihora itanga imibare itwereka ko ibintu bihagaze neza, ariko bakaza bakibagirwa bagatanga indi ibatamaza. Nk'iyo mibare rero ifuka abantu bayimenya, noneho ejo abaminisitiri bajya hariya bagatangaza ibintu makuru mukabwira muti reka ibi bintu murabeshya, dore ntimukajye mwinyuramo, niko bimeze. Ahangaha impamvu nkizanye ni iyi nkuru igerekeye ubushomeri mu rubyiruko. Muzi ko Banki ya Rwanda zo Development BRD ariyo yahawe ikiraka na Leta cyangwa se inshingano na Leta yo gutanga buruse y'abanyeshuri ikanabishyuza ikabakurikirana, bamara kubona akazi nk'uko bivuga bakabishyuza, barakuguriza warangiza wabona akazi bakakwishyuza, noneho ku mushahara wawe bakazajya bavanaho 8% kuri bruto bakavana 8% yo kwishyura zanguzanyo bakugurije ukiga bo ubwirumba rero ko iyo iyo abantu batabashije kwishyura hari possibility ebyiri nuko wenda baba badakora cyakabiri nuko baba bakora leta ntibishyuze cyangwa se bagakora ntibishyure kwa leta ikabitazaho bakora kugira ngo ibishyuze leta niba leta hari abantu bashobora gukora ikanga kujya kubishyuza kandi izaho bakora byo ntabwo bishoboka dongo ikisobanuro babuze akazi cyangwa se barakora ariko leta ntabwo izi aho bakora ahangaha turareba rero igishoboka icyo ari cyo hari imibare n'imibare ihari n'imiremire cyane irabereka ko ikibazo gikomeye cyane ahubwo ni bombe ikomeye cyane biteraterwa n'iki rero hari imibare heki yigeze kujya kwisobanura mu nteko ngo hari ibintu itabashaga ngo heki iriya high education council ngire ngo iriya cya kigo kireba iby'amashuri makuru kijya kwisobanura mu nteko kubyerekeye ukuntu buruse itangwa cyatanze imibare rero icyo gihe muri 2019 2021 tariki ya 15 z'ukwa 9 2021 iyo hek icyo kigo cya leta gicunga amashuri makuru na za kaminuza cyabwiye inteko ko leta y'u Rwanda yagurije abanyeshuri miliyari 184 amafaranga ya buruse bagurije abanyeshuri miliyari 184 ariko ayabashije kugaruka ayo babashije kugaruza kwishyura ni miliyari 11 gusa ubwo urumva rujikoma nuko umuntu wese yagombye kwiga yagombye kurangiza akabona akazi akishyura bakamukata ku mushahara akishyura bo ariko umva ko bagaruje miliyari 11 gusa kuri miliyari 184 babaje kugaruza gusa miliyari 11 umva ko harimo ikinyuranyo gikomeye cyane noneho rero beriz rero imibare itangana none yo iteye ubwo bakurushaho mu nkuru ndumva ari muri iki cyumweru batanze inkuru ivuga ngo no ku itariki ya 15 z'ukwa kabiri 2022 muri iki cyumweru donko bavuze ko ngo BRD yatangaje ko ngo leta yagurije abanyeshuri miliyari 215 ngo ariko izabashije kwishyurwa guhera muri 2016 no guhera muri 2016 babashije kugaruza ari miliyari 16 gusa miliyari 16 kuri miliyari 215 urumva ko amafaranga bagurije abanyeshuri ntabwo yishyurwa anga rero umuntu akibaza impamvu urumva ko ni dukurikije imibare n'isi duhakira kigo cya leta kibarurisha mibare kiravuga wenda kiravuga kiti abanyeshuri biga kaminuza abarangije kwiga wenda 16% nibo bonyine batagira akazi ubwo ni ukuvuga ngo 84% barangije kwiga kaminuza bose babona akazi niba iyo mibare batanga ariyo aba bose babonye buruse leta yagiye kubafata kubashakisha aho bari ntabwo bashobora kuyihisha kubera ko ugiye gukora kwiga kaminuza nako warangije kwiga kaminuza yagiye gukora amafaranga ahembwa agomba gusora ni menshi cyane kuko baravuga bati mu Rwanda umuntu uhembwa n'amafaranga 30,000 mu Rwanda arasora tubisubiremo kandi urangije kwiga kaminuza yagombye guhembwa nibura 100,000 urumva ko urangije kwiga kaminuza wese abonye akazi umushahara we ugomba gusora nujya gusora amazina ye bazayafata muri mu kigo cy'imisoro bazamubona kandi no kubona akazi agomba kujya kwiyandikisha muri minifop cyangwa muri minifotrasi mbizi ministeri itanga akazi nayo bazamubona urumva ko niba naramuka akoze akoresheje amazina yigiyeho ari kuri diplome ye nta kuntu azabacika rwego nari rutoya bazamufatira muri mu misoro aho basorera bazamubona ko asora akora kubera ko umushahara we bazawuca umusoro najya no kwaka akazi muri minifop bazamufata najya kuri asiranse maradi muri RSSB bazamufata nta hantu yabacikira mwumva rero ko iriya mibare n'isi ritanga ko abantu 84% barangije kaminuza babona akazi ahangaha umuntu yayishyiramo akabazo gakomeye cyane kubera ko biramutse ari byo ntabwo leta yagaruza miliyari 16 gusa kuri 215 ntabwo bishoboka yagaruza menshi cyane niba abantu babona akazi kuko itegeko rivuga ko ubonye akazi wese bajya kumwishyuza bakamucaho kumushahara bagacaho 8% kuri bruto urumva ko hangaha ni ikibazo gikomeye kandi none BRD hari n'imibare yigeze gutanga yerekana ko ikibazo cyo kutishyura kidaturuka mu nkuko bahanga barabivuga ngo abantu ngo bashobora kuba ngo barangije kaminuza ngo bakajya hanze ngo bakajya hanze y'igihugu ngo bakaba bakorayo ngo urwana ntumenye aho bakora ngo ntibashe kubishyuza abandi ngo bakabakura imbere mu gihugu ngo ariko ngo bakihisha ngo kugira ngo batishyuzwa ahangaha ariko ikibazo wakwihisha he muri kiriya gihugu ntabwo bishoboka kwihisha ntabwo wabona aho wihisha ntibishoboka uramutse ukorera ku mazina yawe wigiyeho nta kuntu leta yakubura ntabwo bishoboka cyo cyumvikana ngo abandi ngo bajya hanze abajya hanze ni bangahe ahangaho ari akabazo nibo ni bake cyane ahubwo abenshi ni abashomeri kubera ko ukurikije imibare n'isiri yongeye nako BRD yasohoye ubwayo ni mu nkuru yo kuri dusoma mu muryango ata umuryango rwa ku itariki muri Oktobre 2018 BRD ubwayo yavuze ko ngo ku bantu icyo gihe muri icyo gihe ngo ku bantu ku banyeshuri 180,000 leta yari iye buruse 180,000 ngo 11 bonyine 11 11 ku 180,000 11 ni bonyine bo babonye akazi kandi ngo muri abo 11 babonye akazi nabo ngo abishyura n'600,000 gusa ariko dufate iyo mibare mwumve uko bihagaze ni ukuvuga ko niba ku 180,000 abanyeshuri 180,000 babonye buruse bakarangiza kwiga bakajya hanze muri bo abantu 11 bonyine ari babonye akazi ni ukuvuga ko shomaje muri abo bantu shomaje ingana hafi 83% 83% barangije kaminuza ukurikije imibare ya BRD 83% barangije kaminuza muri kiriya gihe muri 2018 ntabwo wabonaga akazi iyo mibare yonyine iki ngiki akaba aricyo cyonyine gishobora gusobanura impamvu abantu leta iguriza abantu amafaranga azira miliyari zose 115 ziha abantu nk'inguzanyo za buruse ariko abantu ntibazishyure nuko ikintu ko nta kazi baba babonye iriya mibare ya BRD yonyine irabigaragaza ko abenshi iyo barangije ntibabona akazi ibyo ngibyo ugashyiraho akadomo bikaba birangiye nta kindi gisobanuro watanga biriya batubwira ngo abantu ngo bagiye mu mahanga ngo barakora ntibabona ngo ntibaza aho bakora abandi ngo bakora mu gihugu imbere ngo ntibimenyekanishe ngo bagakora batishyura ngo buruse bahawe ntabwo bishoboka ntabwo wabona wishaho iriya leta ahangaha rero uwo mubare muwumve neza ko ikibazo nahangaha kiri ntabwo abarangije kwiga kaminuza nta kazi babona nizo mpamvu leta batabasha kwishyura inguzanyo bahawe ibingana kandi umuntu anabisubiyemo bikaba bizagira ingaruka ko iyi sisiteme yo kuguriza abantu izakomeza kubera ko ari amafaranga ni menshi cyane miliyari 115 kuko niba abarangije kwiga batarabonye akazi ngo bishyure amafaranga basubize muri sisiteme mu kigega nacyo kiguriza abandi nabo bandi bazarangize kwiga nabo babona akazi noneho babishyure noneho sisiteme ikomeze bizagira bihagarare kubera ko leta izabisohora amafaranga gusa ariko itsinjiza ahangaha ni ikibazo gikomeye reka ndekere aho ngaho uwaba yifuza gutanga komantere ntoya kuri aka ingingo duhora tuyiganiraho ari aho ushobora gutanga komantere yayitanga cyangwa se tukajya ku yindi mbaduko
byaryana ni kuva kuri minutu nagarutse
yego
ya wabivuze ariko nakongeraho akantu nanjye gato nuko koko shomaje ivuze ubuhuha nkurikije iyo mibare y'abahabwa buruse n'ababona akazi cyangwa n'abatanga n'abishyura iyo abagerageza kwishyura iyo buruse impamvu zikaba zishobora kuba nazikeka ntabwo nazihamya 100% kuko ntabwo mpari iya mbere ni kana ka mama kuko akazi hariya mu Rwanda bakihera bene wabo abenshi akenshi bakihera bene wabo cyane cyane akeza bagaha bene wabo ibyo ni ntabanga rihari wese arabizi ikindi akazi ni gakeya kaboneka ni gakeya kandi utanga akazi ninde Crystal Ventures ikoresha abandi ubye ni ugukoresha abo bakoresha nk'ukoresha ipunda abandi bakaba ari abo hejuru aba PDG bakaba ari abo mu gatsiko ikindi mbona nuko muri kiriya gihugu nabivuze kenshi bafite kapitalisme uriya mugabo utegeka kiriya gihugu yazanye kapitalisme ikintu cyose yashatse kugikapitaliza cyose ariko
cyose noneho ikintu sociale jo ijambo sociale arari nyonga ari kukura muri vocabulary yo mu rwa cyangwa byo bakora uti gute amazi aragurwa agafuka umuntu akaragurwa amakayi ibitabo biragurwa byo ku ishuri yaba arabanza yaba arahehe kurya ku ishuri ni cash byose rero ni capitalisme oro kugira ngo byo bikore wenda hano mu bindi bihugu cyangwa handi kugira ngo bigende gutyo nuko na leta iyo yamaze kubona ko abantu badafite ubushobozi bwo kugura ipompa mu mafaranga yakira mu rwose yabaha ibyo byaba kubakoze muri Amerika n'ibyo bakora hano muri iki gihe cya corona bashyira mu mafaranga naho kaga bigenda gutahugara abanyunyuza uko akomeza kuba nyunyuza rero niko bizagenda bibyara ikibazo gikomeye ku buryo bishobora kuzagira ingaruka zikomeye ikindi ibyo bintu bihabanye n'umuco nyarwanda wa kera wari umaze igihe kinini cyane uri mu Rwanda birahabanye cyane ingaruka zabyo ntabwo zizaba zoroshye ntabwo zizaba nziza ikindi navuga ni uko byinshi ntabwo ndwanya kwishyuza buruse ntabwo mbirwanya ariko bakabikorana ubushishozi kandi bareka kuzana umweyo bose bakubita kimwe batareba abafite ubushobozi butandukanye batareba uko imiryango iteye batareba uko nyine umuntu ahagaze ikindi mbona kinanje na cyane ntari kumva neza muri kiriya gihugu barwaye ikintu bita entere kuri urabona ko bavuga ngo 8% 11% 12% ayo mafaranga baba bishyuza ubwo ni ku mwaka yinyongera nabyo barakabya hari ibintu byinshi ubundi batakwaka amafaranga ya leta niyo bajye bayimenya ko bibaho kandi birashoboka ntabwo ari ubujije kwaka amafaranga ya leta y'umurengera undi muti noneho nyuma mbona nabona natanga cyangwa uzatangwa cyangwa uzakorwa byanze bikunze iriya leta wenda itakiriho ni uko abo bantu benshi barangiza amashuri bakabura akazi bagomba kubareka bagafungura imipaka bakabana n'abaturanyi abanyarwanda bakajya gukorayo kuko u Rwanda rufite abaturage benshi rushoboye rero kubigisha bakaba abaprofesiyoneri bakaba abantu bazi ubwenge bajya guhaha kandi bigafasha ari u Rwanda bikarufasha n'ibindi bihugu baturanye bikarufasha yaba Kenya yaba Malawi yaba Zimbabwe yaba Angola yaba wenda ibyo ngibyo biraruhije ku mundi kubera indimi ariko ibihugu tujya kwegerana byaba Republic Central African ntabwo byaje ntabwo birwanya na gatoya bakajya kwigishayo bakajya gukorayo bakajya gukora gushorayo ibyo birashoboka bakareka abanyarwanda bakajya bambuka imipaka uko bashaka bagakora politiki de bon voisinage atana gushotorana ahubwo bakubahana baka ku buryo nyine ubundi Rwanda nirwo rwagombye kujya ku mavi rubinginga rubabwira ruti mwatuyekera abantu bacu bakajya baza bari gupagasa niba bari gukora niba kugira gute bakajya baza iwanyu bagakora nk'uko nk'abaturuki bajyaga baza kera intambara ya kabiri irangiye baje gukora aha mu Budage bakora muri Autriche bakora mu Suisse bakora hose bakora mu Burayi kandi byagenze neza uko biri kose u Rwanda rukeneye yuko rwakwegisporuta mendevre y'abanyarwanda kuko u Rwanda ruratuwe cyane ubutaka nubwo ari bukeya abandi barabuhoje ku buryo rero kugira ngo abantu babone akazi kugira ngo abantu babone ibyo bakurya ni uko bareka bakaba bajya hanze imipaka rero izafungurwa total yose apana y'amakamyo gusa yose izafungurwa ni it's a matter of time numva nabamereza aho ngaho murakoze
urakoze cyane reka njye kwa Jean Pierre n'abanyarutse Jean Pierre jambo ni ryawe
murakoze cyane kuri ingingo urumva ni ibintu bigoye ariko nanjye numva abantu nyine iyo bashoboye kwiga barangije bakabona akazi ni ngombwa kwishyura yenda hari igihe batanze kigeze rero numva kwishyura atari bibi ariko kuba imibare yabo iri hasi cyane nk'uko babivuze birumvikana ko nyine bararangiza bamara kurangiza bakabura akazi kandi mu by'ukuri bagombye kuba barangije bafite ubwenge bushobora nyine gutuma productive mbese bagira icyo batanga binjiza kubera ubwo bwenge babiza ariko ikigaragara n'ibintu twanenze kuva kera nuko kugeza ubu buriya ireme ry'uburezi iyo ryapfuye hasi ntibibwire ngo nabo bo hejuru yenda bize kunguzanyo ntibibwire ko biba bimeze neza naho ntakigenda uri ubwenge buba buri hasi cyane ariko kandi hari n'ingaruka hari n'ibindi bibi bigendana murumva murabona ahantu hagakwiye gutanga akazi imbaduka yaragiye nk'ubikomoza bavuga ati bajya hanze gushaka akazi bagafungura imipaka n'iki ariko ibintu byapfiriye hose mu mpande zose nyine buriya butegetsi bwa kaga bwishe ibintu byose aho biva bikagera ugereranyije nk'hariya mu karere urabona abantu bagakwiye kujya muri Congo hariya hari opportunity ubundi ku byerekeye abantu bazi ubwenge kubera ko haracyari development biracyari hasi cyane bivuze yuko amaproje wakora yose mwa kariya karere yakora kandi yagenda neza ariko kubera bira bintu bya kagame byo kujya gushotorana urumva arajya mu nama aho yavuze ibintu by'amajyambere aho yavuze ibintu by'uburezi by'ubuvuzi kandi azi neza nk'uko indwara ziba zaciye ibintu akajya kwivugira ibintu by'intambara ni ukuvuga ngo n'amafaranga n'ayo mafaranga ahubwo nayo niba batayatangaga abo bayishyura kuko yose ajya mu ibyo bintu bye by'intambara byo kwirirwa ashakisha abo yica ugasanga amafaranga nayo ngayo bishyuye bavuga ngo baragurijwe nta kindi akoze nta kintu amariye abaturage ubwo rero niba ari mu nama akajya kuvuga iby'intambara mu gihe abandi bari kuvuga iby'imihanda bari kuvuga ukuntu bagerageza gukwirakwiza interineti mu karere abantu bagaprofita undi wari kwivugira ibintu by'intambara kandi mu by'ukuri intambara ntago ahantu hari intambara nta na rimwe igihugu giteye imbere kandi ziranahenda cyane kandi iyo zihenda nta n'akazi zitanga ni ukuvuga ngo niba ufite abasirikari bake nka biriya nimbuka uriya muganga yigeze kuvuga ko ngo bakeneye abantu baha akazi bajya mu gisirikare ngo bakabaha akazi ariko buriya ntabwo igisirikare gitanga akazi kenshi ni akazi kari limite mu gihe baretse abantu bagakora business nka biriya bintu Uganda ari gukorana na Congo kugira ngo bakore imihanda myiza kugira ngo bahuze business bagashyiraho n'Uburundi no muri Tanzania bagakatira u Rwanda murebe nk'iriya ntuza nk'iriya esheke ibihari kandi mu by'ukuri niba bagukatiyeho ntabwo ari ibintu by'imihanda gusa buriya na serivisi ziragabanuka n'abantu bajyaga gusura twe nk'ibi bajyaga bavuga ngo bajya gusura u Rwanda bajye gusura ingagi mu birunga bajye no muri Congo ntabwo abantu bakomeza kuhagenda nk'uko bahagendaga kandi nibyo abantu bari batezemo akazi usanga rero leta iriya guverinoma ya Kagame yo ubwayo yashoboye gukreya uburyo bwo kwirimita kugera ku bukungu mpuzamahanga kandi uzi ku Rwanda ari igihugu gikeri yari n'igihugu kidakora ku mazi ku nyanja ibindi bihugu bikizengurutse noneho agahitamo no kugifungira imipaka mu by'ukuri ahubwo nagahomamunwa abanyarwanda bari mu Rwanda nuko wenda batumva bagombye kujya bumva bakumva yuko bari mu ngorane rwose ntabwo ushobora gufata igihugu kitagera ku nyanja ngo nuhongere ngo nagifunge ngo imipaka imyaka itatu n'itanu ni ikibazo ubwacyo ariko abanyarwanda ugira ngo ntabwo nzi ukuntu babibona n'uburyo babitekereza bo usanga nk'izi ntore twavugaga ziri kuvuga ko zifite ngo perezida wabo ngo yazigejeje ku bintu byiza ariko wareba ugasanga ni imibabaro gusa ni amarira ni imiborogo ubwo rero nkurikije ibyaba abantu bavuga ngo bishyura cyangwa batishyura kwishyura nibyo na kwishyura amafaranga iyo bakureza ukiga nibyo ariko nanone iyo utabonye akazi nabyo ni ikindi kibazo iyo leta ishobora kuguriza abantu amafaranga no kubangurira abaguriza ngo bige ariko itabateganyiriza n'uburyo bigomba gukora pla y'ukuntu nyine bazabona akazi basohotse cyangwa se bagashobora kukishaki naho ibyo byose ntabihari ubwo se washyiraho amashuri ngo abantu bige ukabaha amafaranga utazi icyo nibarangiza baziga ngo nibarangiza kwiga ngo bazagikore warangiza ugafunga imipaka warangiza ukangana n'abaturanyi mu muturanye none se igihugu cyabaho gite nge numva mu by'ukuri ibintu byose bituruka muri leta muri government ubwayo central government donc iyobowe na Paul Kagame buriya buyobozi bwe ni ubuyobozi busa nkaho buri kirimbuzi ku banyarwanda nge nuko nabivuge duhari murakoze
urakoze Laurent reka nguhe ingingo uduhe komantere ku ngingo ya gatatu ikurikiraho twavanse hari inkuru ivuga ko twagiye tuvuga kenshi inkuru twamagana amafaranga leta itanga ku munyeshuri mu Rwanda ko ni make cyane n'amafaranga y'inica n'ikize amafaranga twatanze urugero ko umuneke mu Rwanda ugurijana leta umwana wo mu Rwanda leta ikamutanga amafaranga 56 ku munsi yo kumugaburira twibaza ukuntu ibyo bintu bishoboka noneho icyaje kubyiza twaje dufata neze ningero ku ruhande turavuga tutari ko ni gute ushobora gukora kontra ya miliyari 60 na Arsenal ngo miliyoni 60 z'amadolari ugaha Arsenal miliyoni 60 z'amadolari ariko abana miliyoni 3 tumbibutse imibare gatoya mu Rwanda muri primaire na secondaire higa abana miliyoni 3 3 abo bana leta ibagenera miliyari 27 gusa zo kubagaburira ku mwaka wose unuba umwana bamugenera amafaranga 56 noneho rero tukibaza tuzi ni gute leta ishobora gutanga miliyari 60 yo gutera inkunga Arsenal ariko abana bayo miliyoni 3 3 ikabagenera miliyari 27 ku mwaka ngo ni ikibazo gikomeye cyangwa se indi skandali ikomeye ni hariya bubatse leta ivuga ko yubakishije ikibuga cya golfe cya hegitari 3 cya miliyari 34 byose birimo ubutaka n'iki byose miliyari 34 zikagenda ku kibuga cya golfe ariko leta abana bayo bari muri faze yo gukura ko umva n'abana primaire n'abana baba bagikura leta ikabatangaho miliyari 27 ku mwaka abantu miliyoni 3 3 ikabatangaho miliyari 27 yarangiza igaharuje ikibuga cya miliyari 34 aho ngaho ni ibintu bidashobora kumvikana umva rero ko iyo tuvuze ibintu nk'ibi ngibi tuba dukoze mu gisebe amfete tuba dukoze mu gisebe noneho bakatangira bakabura ayo bakira nayo bamira none Mineduc ngo irasaba Minecofine donc Mineduc irasaba ministeri ya finance yuko ari amafaranga 56 ku munsi atangwa leta itanga ku mwana yo kugaburira umwana buri munsi kubera ko ni make cyane akamara ifite irasaba ngo yayongera niba bakayakuba kabiri akaba yaba 120 noneho ngo umubyeyi ababyeyi bo ngo bakajya batanga 2017 bivuye ku 2012 ku gihembwe umva ko ababyeyi ubu ngo batanga 2012 leta yo leta itanga amafaranga muri rusange leta itanga amafaranga 56 ku munsi noneho ngo ababyeyi bagatanga 94 ku munsi umwana akagaburirwa amafaranga 150 ku munsi jana 58 hari ngire ku munsi noneho rero Mineduc irasaba ko leta ya amafaranga itanga ku mwana ya kuba kabiri akabije na 20 ku munsi akugira ngo 56 umubyeyi nawe agatanga 2017 ku gihembwe ku mwana akugira ngo 2012 none abantu bakibaza batari ko mu Rwanda dufite ubu ngubu imibare uko ihagaze ubu ngubu dufite abana bavuga ko ari 5% muri primaire na secondaire bavuye mu ishuri bataye ishuri akenshi kubera ko ababyeyi babo batabasha kubona ayo mafaranga yo kubagurira ifunguro ku ishuri urumva ko niba abantu babura amafaranga 12,000 uzabaca 12,000 ngo bayabone urumva abana benshi bataye ishuri 5% bavuye mu ishuri kubera kubura 12,000 none ushaka kuyazamura ababyeyi babo se babura 12,000 mu gihembwe bazabona 12,000 gute aho ngo ni ikibazo ni nka bya bindi bavugaga ngo barashaka kongeza mituweli abantu bananiwe kugura mituweli amafaranga 3,000 n'ubigira bine se bizagenda bite kandi na 3 byabananiye bo aho ngo ni ikibazo ikindi leta nayo 120 ku munsi nayo ntacyavuze kuko niba umuneke ugura amafaranga 100 umwana ukamutanga amafaranga 120 ku munsi yo kumugaburira nayo ni make cyane noneho hari n'inkuru ya soti ivuga ko ni urunyanya rumwe rusigaye rugura amafaranga 100 ni inkuru ivuga ko ngo ibintu byazamutse ibiciro byazamutse bigezaho urunyanya rumwe rugura 100 tekereza kubona urunyanya rumwe rugura 100 leta igafata umwana ikamutangaho amafaranga 56 yo kumugaburira ku munsi umwana wiga muri sogondere umwana ugikura nkoro urumva ko angana ntabwo bikunda no kuyakuba kabiri ntacyo bimaze ariya kuyongera ababyeyi bwo ntibanayabona urumva ko ni ikindi gisubizo kigomba kuboneka ariko icyo nababwira nuko mu ngengo y'imari ya 2022 muri ngengo y'imari hashize iminsi 7 ibintu dusoma mu gihe com hashize iminsi ku itariki ya 14 kandi nshaka iyo nkuru inkuru yo kuri ku itariki ya 16 n'ejo hashize ku nkuru ya 16 yo mu gihe ko inkuru yo muri inkuru y'ejo hashize ivuga ngo ingengo y'imari ivuguruye ngo yageze kuri miliyari 4,400,000 muri inkuru rero baravuga ko ngo leta izongera kuri ariya amafaranga leta itanga ku banyeshuri yo kurya mwizongeraho miliyari 5 byanditswe ngo inyongera ya miliyari 5 yo kuza yo kuziba icyuho kuri gahunda yo ku yo kugaburira abana ku ishuri. Urumva ko niba izongera inyongera niba bazongera batanu ntacyo bivuze. Urumva ko leta yatangira miliyari 27 kuri bari abanyeshuri ba primaire na secondaire bageze kuri miliyoni 3,300,000 ikabatanga ku mwaka ikabatangaho miliyari 27. Biriya MINEDUC isaba isaba ministeri ya finance ivuga ngo bakube kabiri ni ukuvuga ko mfite leta ikuri iramutse ikoze nibura ibyo MINEDUC isaba yagombye gufata ziriya miliyari 27 ikazikuba kabiri zikaba miliyari 54 nicyo MINEDUC isaba kumva ko bavuga ngo mukube kabiri. None ariko ntago ari byo leta ikoze aho kugira ngo ikube kabiri ari amafaranga igenera abana kugabura bariya abana iyo yongeyeho miliyari 5 donko yongeyeho miliyari 5 aho kugira ngo yongereho miliyari 27 urumva ko abana bazagumya basonze ntihandi ntacyo leta ikoze ntacyo leta ikemuye ariko yurebye mu bindi bintu itangamo amafaranga mwabonye ko ngo bashyizemo na ministeri ngo ngwizagira itera ministeri ngubyerekeye ngo atomike ibintu bya atome energie atomique bashyizeho ministeri runaka bashyiraho ibyo byo kuorganiza gome amafaranga amamiliyari 5 ryose yo guharura ibibuga yo kugira gute amafaranga ahandi hose abona amafaranga zari senari za pesije amafaranga ntajya bura kandi agendera igihe nariya amafaranga yo kugaburira bariya abana tubona ko ari ubusa nayo ntagendera igihe leta ntiyatangira igihe hari ubwo imara amezi itayohereza tukibaza tuti ni gute miliyari 60 zo guhari senari ziboneke nta n'isogonda n'imwe irengaho amafaranga ya senari bahita bayohereza n'aya pesije ariko amafaranga kugaburira abana akabagakererwaho amezi 3 ibyo bintu bishoboka gute muri icyo gihugu murabona ko afite ndabwiza ukuri buriya butegetsi bwa FPR buzajya mu mateka pe ibintu bakorera abanyarwanda bizajya mu mateka abantu bazajya kera bavuga ati hahozeho ubutegetsi bwari bumeze gutya abantu bazajya bumirwa reka ndekera aho ngaho niba hari commentaire ufite wayitanga Laurent wengezeho
murakoze bwana Kabagema nkurikije ibyo bagenzi banjye bavuze wenda hari ikibazo natangiraho kimwe nibazaga kubera biriya bintu mwavuze byerekeranye n'abadite y'abanyeshuri n'abakozi bavamo kuko ubundi byumvikana ko abo bakozi abanyeshuri barangije bagombye kuza bagakora bakasubiza ya mafaranga leta yabagujije ariko nagira ngo mbabaze mwebwe nkeka ko mufite wenda experience kundusha abasirikare bajya muri kategori y'abakozi ba leta ikindi cya kabiri abasirikare boheza hanze bahembwa gute eske babona salari z'igihugu ntibazibona bigenda gute kuko nimba aba bantu babaye abasirikare harimo abanyeshuri kandi nkeka ko ari bo benshi barimo kugira ngo banabafunge n'umunwa murumva aba bantu basaba mu gihugu abenshi bajyana hanze abari mu gihugu bahembwa ubusa cyangwa rimwe na rimwe ntibanahembwe aya mafaranga yakwishyurwa ni ikindi nabivugaho nanone mu minsi ishize ndumva Dr. Kamanda bigeze kubivuga avuga ko hari control ya Banque Mondiale kubera inguzanyo bafashe ese ibi bintu ko mubona nose mu nta kintu bivuze umuneke ugura amafaranga y'abanyarwanda 100 bakavuga ko umwana azarira 120 mwumva ko nta kintu bivuze eske ntabwo ari ibintu byo kujustifia za depense iyo komisiyo ya Banque Mondiale irimo kubabaza icyo kikaba ikindi kibazo ndimo kwibaza kugira ngo numve ukuntu ibintu umuntu yabisobanura kuko biteye agahinda birenze ukwemera nta n'ukuntu umuntu yabyumva ikindi cya kabiri barimo gusaba finance cyangwa ministeri ya finance y'imari amafaranga ariko wenda ni njyewe udakurikira cyane mwabonye ko muri ino minsi Banki Nasiyonari y'u Rwanda nta kominike irimo gutanga ese aya mafaranga nimba ubwo bukungu bishoboka cyangwa nimba ari n'inguzanyo bafite Banque Nationale ikaba nta kintu irimo kuvuga mu nzi ko yavugaga buri munsi barimo gukora batubwira ayo mafaranga ubundi yaba yavuye he nkaba mbigereranya n'uko ibintu ari ibintu byo kubeshya mu communication et si tuba justifia nimbi yo komisiyo ko kwihari ko amafaranga barimo gukora effort banajustifia aya mafaranga babahaye aho arimo kujya ariko tuzi ko izi buruse z'abana inyinshi ntizibageraho abo basirikare nimba koko ubwo wenda muraza kumkonfirma nimba koko bishoboka ko baba ari abakozi ba leta amafaranga yabo ntabwo ari justifie nta nubwo agaruka mu bisanduku ya leta igihe bagiye gukora hanze bibaze rero ukuntu ibi bintu bashobora kubidura bikaba byakumvikana gusa ntatinze barashaka kwerekana ko nimba iyo komisiyo koko ihari bayerekana ko hari foru zakozwe cyangwa zishobora gukorwa kugira ngo berekane ko ya mafaranga babahaye hari ikintu yamara cyangwa bari barashyize ku ruhande bashaka kugira ngo bazakore izi porogaramu bigatuma babasha kuyajisira kugira ngo banki mondiali cyangwa se FMI izagire ikintu bahereza naho ubundi nuzuma ntacyo dushobora kubitegaho turabizi ko baba babeshya cyane urebye inzara iri iwacu biteye n'agahinda ikindi gikomeye cyane ni uko twagombye jisitoma ni ka kazi navugaga guhaguruka nk'uko mubikora cyane nk'uko tugerageza kubikora abantu bakabivuga ari benshi agahumamunwa turakazi hashize igihe kinini ariko rero birarambiranye koko abantu bahaguruka bakabisobanura tukabisobanura abantu bakumva ko n'ayo mafaranga ava mu bakozi ba hano cyangwa mu misoro ya hano nta kintu ashobora kubamarira ni nayo mpamvu nkeka ko bizitifiya bya bindi by'i Buruseli ntabwo gishobora kuza kubeshya ko amafaranga ava mu misoro y'abaturage ba hano ashobora kuba ari ikintu yagimarira aba bantu ndongo za serivisikasiyo isigaye ni ukugira ngo babwire ko aya mafaranga agomba kujya muri efuperi dogere cyangwa mu ntambara kugira ngo bakumire mwumvise ko noneho byabaye iby'akarere abateroristi basigaye baba mu karere bashobora no kuzagera hano nge akaba ari kubyumva ariko rero ikintu nkuramo gikomeye cyane ibi bintu birareba abanyarwanda nibo ba mbere bagomba kugira akakababaro tugahaguruka tukabyanga tukanga ko ibintu birarambiranye noneho tugashaka igisubizo tugomba kumvisha ko nimba n'iyo mwana atarya neza ese ayo mafaranga yo aratangwa ni ryari tuzamenya ko ashobora gutangwa ni ryari dushobora kwemera ko umuntu w'umubyeyi azase mu gitoki cye nimba yanagihinze agifite urutoki yumve ko icyo gitoki urwango rwavuyemo ruzatera uwo mwana kandi uwo mwana uwo mwarimu akabona amafaranga yo gutuma ugura ishati kugira ngo ahagarare imbere y'abanyeshuri ibyo ni byo bibazo nkeka kandi niyo mpamvu mubona nigarukaho twigarukaho ko ikibazo kiri iwacu murakoze nibyo ndagira ngo nongereho
urakoze cyane reka njye kwamba dukomba sinzi niba ibibazo yabaje sinzi niba ufite ibisubizo nge cyo nzi cyose nuko nzi ko abasirikare ari abakozi ba leta kandi bo nta kibazo bateye kuko bahorana akazi iyo avuye kwigarazaga araza agakora agakora agahembwa bakamuca imisoro we nta kibazo somari ntabwo bimureba reka sinzi n'icyo mbaduko bitekerezaho ijambo rero mbaduko
murakoze akantu gatoya gusa nongeraho gato cyane ikibazo cy'abasoda ni ibyo kuko batwara amafaranga menshi cyane abasoda barahenda ku isi yose abasoda barahenda akaba ari nk'urugero hano ntuye ntabwo bagira abasoda bafite ni bake cyane bitandukanye n'ibihugu byo muri NATO na Belgique baba bafite nk'abasirikare nk'ibihumbi 20-30 ba professionnel hano ahubwo kubera ko bazi ko abasirikare bahenda cyane umusore wese umusore bamugerageza kumubwira ko yagombye kujya gukora formation militaire noneho bakaba bamwe basigaye bakaba baba n'abareserivisite bakajya bajya kwihugura guhabwa amahugurwa ariko dongo ntabwo ari abasirikare benshi ba professionnel ba muri za kazi ari benshi kubera ko birahenda cyane
kubantrotona kubambika kubahemba gutunga imijyango yabo kugira gute ya ariko wenda haba mu gihe cy'intambara cyahinduka donc abasirikare barahenda kandi murabizi neza ko kaga afite abasirikare benshi cyane bo none rero kuba donc baratwara amafaranga menshi cyane atagira ingano nubwo zira iriya mibare bajya batwereka ya yuko budget yiteye for sure ko ari ukutubeshya ariko abasirikare kuko kaga ari n'abaterekana hari n'abo atajyaye hari abo afite ariko atajya yerekana ofisi Roma donc abasirikare barahenda cyane ariko cyane niba urebye bo niba njya kure atinda nuko igisubizo kiri kwa Maître Valentin icyumweru gishize yakoze ikiganiro cyiza cyane cyitwa abasirikare abasirikare nicyo kiganiro yakozeho gisobanura uko bakora gicanshuro uko bakora ka Wagner uko bahembwa for example abajya muri UN bahembwa amafaranga menshi cyane ariko byo nta nikizi yose nk'umuravuba ntabwo utabizi kuko bahembwa amafaranga menshi ariko yose bakaga bakayatwara n'agatsiko ke abagiye muri mission bacyura make cyane bacyura umunyu kuko ku madevize kaganyeho akamata atanditse n'ubundi amafaranga y'amanyarwanda yatwara ariko yageze ku iduvizeho ibindi ho ntabwo kurebereza ubushaka kwitambika imbere ariko Valentin yabisobanuye neza cyane uko bigenda uko amafaranga akorwa n'ukuntu abasirikare bateye n'ukuntu bahaha nari ya army shop n'ibyo byose yabisobanuye naho niba ari abakozi ba leta ari iki ibyo n'ibindi bindi ariko yabisobanuye bitomoye ikiganiro kirahari uzashaka kujya kukireba ntawe kizajya kuri Bortok Radio radio itahuka ndumva gihari icyo nicyo navuga hanyuma kandi nakongeraho n'uko ikibazo cy'uburezi rwagisobanuye uvuga ukuntu bariya amafaranga ari makeya ariko sisiteme yose yarazambye yarapfuye kandi bariya bagabo bo mu gatsiko nta soni bagira nkaba narangiza mvuga ngo biriya bintu biri sisitemike bizavaho bijyane n'iriya ngoma ntabwo ushobora kubabwira ngo nimukore reforme ngo bagende gute ngo babahindure ngo uravuga ngo batanze miliyari eshanu ngo bagomba kudubura bagire gute byose ni ugupfuka ni uguhoma ibiva ahubwo bizavaho iriya sisiteme yavuyeho kimwe n'ikibazo cy'ubutaka kimwe n'ibindi bibazo byinshi bishamikiye kuri iriya leta byose yabicuritse yabivangavanze ntabwo bigishoboka yuko wakora reforme ntibigikunda ntibigishoboka niko mbibona niko mbyumva ubwo barendekeyeho merci murakoze
mbaduko utanze nibura urahumurije abanyarwanda yuko ba bashonje bahishiwe nanjye nemera ko hari ibintu byinshi muri kiriya gihugu byinshi bidashobora gukemuka FPR gihari byinshi cyane ariko donko FPR iramutse igiye hari ibintu byinshi bizahita bikemuka reka sinzi niba Jean Pierre hari igitekerezo afite kuri iyi ngingo cyangwa yatureka tukayakora nyuma simbizi
reka dufate ya nyuma Edouard ndumva rwose mwabisobanuye neza
ndaguha ingingo ya nyuma ikore komantere hari ingingo twigeze hari niba ruhari simbizi mu kiganiro hari ingingo twigeze kuganiraho kuri transport publique tuvuga ko guhera muri 2014 FPR yirukanye ari amabisi na kwa ziriya za minibisi zakoraga z'abaturage benshi cyane zakoraga transporo noneho biharira isoko rya transport publique mu mujyi wa Kigali cyane noneho amabisi arabura abaturage ngo bakajya bahora ku mirongo mu gitondo bagakererwa akazi imvura ikabanyagira batonze imirongo kubera ko amabisi yabaye makeya icyo gihe rero abantu bari plenyaga noneho inkuru yasohotse uyu munsi iravuga ngo igisubizo shoka kuboneka kubera ko aba umuntu uhagarariye ngo adecor ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ugenera urengera abakuzi adecor ngo ndize Damien yatangaje ko abahawe isoko ryo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ari bake kandi bituma nta yandi mahitamo aba ahari mu gihe serivisi zabaye mbi yagize ati abahawe isoko ryo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali kugeza ubu ni bake ntibyumvikana ukuntu unguzanya bugogo n'ibiki byose guguha isoko sosiyete imwe bituma umukiriya atagira amahitamo mu gihe yahawe serivisi mbi urumva ko muri iyi nkuru hari ahandi bavuga ko abantu bafite monopole cyangwa se bihari ya soko yo gutwara abantu bashobora kuba bafite amabisi ahagije ariko bakangwekira mu muhanda mu muhanda bagashyiramo amabisi makeya noneho bakayapakiramo abantu bagatsindagira andi ntakore akaba yibereye aho ngaho mu igaraji noneho bigatuma bazigama abashoferi dongo bagakoresha abashoferi bakeya kubera ko bakira amabisi make mu muhanda noneho bakazigamana na mazutu atwara ayo mabisi bityo uko gushaka kuzigama kwabo bashyiramo abashoferi bake amabisi makeya umva na maintenance yishyize amabisi kujya gukora maintenance y'amabisi menshi nabyo biraguhenda urumva ko ngo amabisi amwe barayahisha akaguma mu magaraji noneho mu muhanda bagashyiramo makeya gutwara abantu bakayapakira cyane ahubwo bakayatsindagira noneho bityo bakabonamo inyungu kubera ko baba bakoresha abashoferi bakeya kandi wenda na lisansi cyangwa se mazutu bagize nke urumva ko harimo uburiganya bukomeye nabyo barabikeka ariko kandi serivisi yarapfuye amabisi yabaye make mu muhanda noneho murabona ko abaturage basanzwe baba abagenerwa bikorwa abaturage basanzwe babagenzi baravuga bati mureke isoko muri abantu benshi muri saranganya abantu benshi bashyire imodoka zabo mu muhanda babe benshi noneho abantu bagira amahitamo babona amabisi menshi iyi mirongo birirwaho imvura ibanyagira izuba ribica bategereje bisi itari buze iki byose ikibazo kizahita gikemuka ahangaha twabonye ko FPR yabikoze ku bushake yihariye isoko ariko serivisi zo gutwara abantu birapfa murumva rero ko sinzi niba icyifuzo cy'aba bagenzi cyangwa se abagenderwa bikorwa abagenzi niba icyifuzo cyabo bazacyubahiriza ariko urabona ko umuti nako nyirabayazana ni FPR yihariye isoko ryo gutwara abantu noneho amabisi akaba makeya kandi hari abantu yambuye ikiraka cyo gutwara abantu harimo bambwiye ati amabisi bajyaga bajya abantu barafite amabisi ya babi bayitangukira ari amabisi ya ngo twegerane niko bayitwaraga abantu 16 ngo twegerane ngo abantu babimye akazi babuza gutwara abantu bakajya kuyatundamo imicanga kandi kera baratwaraga abantu ariko barababuza neza batangiye kujya baya amabisi twa minibisi kwa twa minibisi batangira kujya badutundisha amabuye abantu bagashyiramo imicanga kuko bari barabimye akazi ko gutwara abantu barabibambuye bisigaye bikorwa n'abantu bo mu gatsiko ahangaha baravuga ngo gufata ngo gutwara abantu kabiha umuntu umwe muri iyi nkuru bavuga ko gutwara mu mujyi wa Kigali ngo bifitwe na sosiyete ebyiri gusa ariko zifite uburenganzira bwo gutwara abantu murumva ko ni bande abo bantu ni abantu bakomeye cyane ariko na serivisi zarapfuye ariko urumva ko babikozemo babigikozemo ubugome bukomeye cyane bwagize ingaruka ariko ikigaragara ni uko abanyarwanda bazi impamvu birirwa ku mirongo bazi impamvu bisi z'abanyeya bazi impamvu imvura ibanyagira batonze imirongo bateze bisi ni ukubera buriya busambo bwa FPR bwambuye abandi bantu uburenganzira bwo gutwara abantu bakabwiharira bakora monopole kandi batabishoboye akazi batabasha kugakora bonyine ni nka bya bintu nabwiraga nti byandi ko umuntu yiseriva ibiryo byinshi akiha ibiryo byinshi kandi atari bubimare reka ndekera aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe watanga igitekerezo cyawe ukanasezera kubera ko turarangije ijambo ni ryawe
murakoze Edouard iyi ni ingingo twahereye kera tuvugaho nyine ukuntu transport zikorwa muri ya mujyi ariko cyane ngira ngo byagaragaye nko mu gihe cya COVID abantu nyine babura uko bagenda ubundi uribuka igihe bongera ibiciro bya transport hari no mu gihe cya COVID noneho bongera ibiciro noneho bitera no gusakuzandibuka bari aba madame Makire ureba muri transparency basakuza ngo basabira abaturage ko batagomba kongera ibiciro ariko ibyo byose bishyira byegera hahandi sinzi niba ari na capitalisme ntabwo nzi kuriya wayita capitalisme niba ari nayo bajya bavuga ngo ingwiri sauvage ni ibintu byo kwikubira ku monopolize ibintu byose amabisi urumva niba ari make agatwara abantu benshi kugira ngo bo bagerageze gusevinga maintenance na serivisi n'amasurance n'ibiki byose by'amabisi bakoreshe make ariko bajyana abantu benshi urumva abantu babahinduye nk'ibijumba nyine urunda mu gitebo uko ubonye icyangombwa ni uko bigera ku isoko gusa nta kindi igihe byahagerera yaba ari izuba ryabishe yaba imvura yabanyagiye bari abantu bo mu gatsiko bafite amafaranga nta kintu bibabwiye icyo gihe ndibuka bongereye ibiciro kandi n'akazi icyo gihe bavuga kubera covid nyine akazi nta kariho bavuga yuko haba hariho naguma mu rugo ndumva guma mu rugo yari yatangiye ariko bakongera ibiciro umva no kugira ngo bashake gushyiraho ikintu bashatse donc gufata ibintu byose bya abantu bagomba gusharinga ari benshi wowe ugashaka kubiha abantu bakeya kugira ngo ubone uko bakontrola niho ikibazo kiri buri ni ukugira ngo kontrole iborohere bari abantu bo mu gatsiko biborohere gukontrola aho gukontrola ibintu binyanyagiye buriya ntaho wabitandukanyiriza na kuriya bagiye bafata amashuri nka zira za kaminuza urabona nka zira zari Butare fakulte zari zose bakazizana i Kigali bakagerageza gukoresha bo byose bikaza i Kigali kugira ngo babirundire ahantu hamwe babone uko bikontrola n'ibi by'amabisi ni uko babiha abantu bake ariko bazi neza ko ari abantu bo mu gatsiko buriya niho ibintu bikomereye ariko ntago bitandukanye n'iriya mishahara uzajya usanga n'imishahara y'abantu bamwe mu gatsiko bahembwa ari ayi hejuru cyane ariko nk'umuntu usanga nk'abarimu abantu basanzwe mbese badafite ijambo cyane mu butegetsi ugasanga bamuhaye nk'akazi gashobora kumuhemba miliyoni ebyiri kandi yenda atari akazi kagize nk'umudepite par exemple agahembwa miliyoni ebyiri eshatu kandi umwarimu ahembwa ibihumbi mirongo irindwi mirongo itandatu kandi mu by'ukuri bose hari igihe barize ibintu bimwe uretse ko ubwo yabagiye kuba aba yahiswemo n'agatsiko akajya kuba umudepite ukasanga arahembwa miliyoni ebyiri akubye umwarimu ishuri utabara byose ni uburyo bwo kumonopoliza no kugira ngo babone uko bakontorora abantu bakontorore n'ubukungu mbese ahantu hose mbese navuga ko buriya FPR ijya gutegeka Kagame ku giti cye yari yamaze kumenya icyo yakora kugira ngo ategeke abanyarwanda kuko iyo adakora biriya bintu nta nubwo abagejeje iki gihe aba abafishyizeho igitukuriye urumva umuntu utamuhaye uburyo bwo kugira ngo yisanzure nawe kugira ngo akurwanye biba bigoye nibyo yiteguye kugira ngo abikore ariko araza bibashyiramo batabizi abanyarwanda batabizi akajya ababwira ko ari kugira ngo abakorere neza ngo igihugu gitere imbere n'iki ariko biriya ni ukutubeshya ni nka biriya bagiye bakora by'amakoperative ni amakoperative nayo abantu bazwi mu gatsiko ubwo rero ugereranyije ibi bintu by'amabisi ukagereranya n'imishahara itangwa ni bande bayihabwa usanga ibintu byose ari ukwikubira ari ukugira ngo babyine nk'ifuku kumwe ifuku yegereza utuntu twose ikaba ari idukontorora hafi aho ngaho n'udufite akamaro n'udafite akamaro rero bariya bo ni abantu bashaka gukira ku giti cyabo ariko abandi bababaye ntago abantu mbese nk'umuntu utari muri FPR birumvikana ko mwakiriya gihugu abayeho mu by'ukuri k'ubugenge ntago abayeho neza niba utagiye gusingiza buriya niyo mpamvu tuzajya tubona abantu benshi basingiza iriya FPR ariko banayisingiza nta n'iki bamariye ari ukugira ngo gusa nyine itabambura umugati kuko urumva nk'umuntu iyo twigeze kubona ukuntu baguha nk'akazi bakakuguriza amafaranga cyangwa bakaguha imodoka nziza ariko igihe uri muri ako kazi ugasanga amafaranga ukoresha yose arasubira muri FPR kubera iki kubera yenda wubatse inzu cyangwa waguze inzu mu kazu cyangwa waguze imodoka bayigukopye wakora ukajya ukora ariyo ukorera noneho ukajya unatinya kuba wavaho kuko uvuyeho waba uvuye ku mugati nyine n'ibyo bintu baba baraguhaye byo kwishyura ukabura uko ubyishyura ubwo ugasanga ari uburyo kugira ngo abantu bahore basingiza umuntu umwe uri ku gatsiko uhagarariye agatsiko wenyine donc yaba abo ngabo bafite amabisi abaturage basanzwe bo birumvikana abo bari bafite ariya amatagisi matoya twegerane bari abaturage basanzwe ariko ubwo kugira ngo bayahe abantu bake ni bwa buryo kugira ngo bakontorore hamwe birundiye ahantu mbese bari ahantu hatoya hegeranye ku buryo buri kantu umenya akagiye ufite amafaranga ukaba umuzi uwahombye ukaba umuzi uwashomye ukaba umuzi n'ugize icyo afite ukaba umuzi ashobora gusora atanyujije umusoro ku ruhande ubwo rero ni sisiteme ntekereza ko yubatse gutyo nk'uko mwari mwabivuze ibintu byinshi biri hariya mwakiriya gihugu bizavaho ari uko kariya gatsiko kavuyeho ni nabwo abanyarwanda bazahumeka naho igihe kakiri hariya tuzanavuga dushobora kuvuga tukarambirwa kubera ko aho kugira ngo bigende bigaruka bikosorwa ahubwo bigenda birushaho kujya habi ni ukuvuga ngo ibintu byose turi kubona ibintu bibabaje abanyarwanda ndumva Rora nawe yagiye abivugaho neza avuga ati twebwe abanyarwanda turakora iki ni twebwe tugomba kugira icyo dukora kugira ngo kariya gatsiko kaveho natwe nibwo tuvuga ariko n'abari mu gihugu bakomeze be gucika intege igihe kiri hafi kugira ngo kabone yuko karagatiko katagishoboye gukora ibi bintu kuko abantu deja bagombye no kumenya ko ibyo kakoze byose kwari uguteganya kugira ngo kazamareho igihe ugasanga
Jean-Pierre
ya ubwo rero duwari ndumva nashimira ibyo twavuga ni byinshi cyane wa mugani kereka dufite umwanya munini ariko no gukomeza umuhate ubwo narangiza nshimira abo twafatanyije bose nawe ngushimira naba kunzi baraditahuka muri rusange n'abakunzi ba RNS ubwo mukomere tuzakomeza gutaha
urakoze kurakoze mwese mwese abo twafatanye ikiganiro mwese mwese ndabashimiye Jean Pierre Laurent na Mbaduko iminota irarangiye cyakacyo we na Mbaduko reka nze guhe umunota umwe amasogonda nako nawe usezere amasogonda 30 na Laurent 30 ijambo ni ryawe Mbaduko
oh urakoze ariko amasoko ya 30 se nayamaze iki naringiye kugira icyo mvuga kuri monopoli yo mu Rwanda icyo na bo uko biri kose ibintu byose barabyikubiye naringiye kurondora ibyo bikubiye uretse nyine bya transport yo birazwi ko ifitwe na bakunze kuvuga ni colonel Twahirwa Dodo icyo navuga nuko bakoresha metode ya Prince Machel ukenesha abantu kubambura byose kubakubwa ubushobozi hanyuma ukabagira presque ugasigara ari bishushungwe none ugasigara ubadomina iriya metode niyo bakoresha hari n'izindi metode nyinshi zihari za ukuntu banyine ushobora kudomina abantu ukabagira ibishushungwe bo ntabwo nabirangiza urundi rugero rufatika none rwihuta ni Gerard Rurayo neza muzi ko yarubatse ibintu byinshi by'iterambere muzi ko yamwambuye ibyari urugero Tribery ayabatwa yamwambuye kandi ubu bari abanyarwanda basobanutse ariko murabona uko byagenze bo ubwo reka ndakiraho ibindi ntabwo nabivuga ndabashimira twari kumwe ndagushimira Edouard Kabagema ndashimira Madame Chantal ndashimira Serge Ndayizeye ndashimira twari kumwe Laurent na Jean-Pierre ndashimira baduteze amatwi nkabuga rero ngo mugire imigisha Imana itanga naho utaha murakoze cyane
urakoze cyane minota yarangirora utubabarire cyane Chantal hari audio agiye kudushyiriraho ubwo naho utaha utubabarire cyane rora iminota yaturangiranye ijambo ni
nta kibazo rwose turi kumwe
Kibeho Kizito Mihigo ndakuramukije aho ganje ijabiro kwa Jambo ndakwibuka none nk'intwari yitangiye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ndakwibuka mu nseko yawe itaragiraga imbereka yuje ubugwaneza kandi yatangaga ikaze kuri buri wese wakumenye ndakwibuka mu ndirimbo zo muraga ibikomere byacu kandi zigahumuriza imitima yacu yashigishwe n'intimba twatewe n'amateka ndakwibuka mu bikorwa no murava wagiraga byo kudusangiza inkuru nziza y'imbabazi n'urukundo nyagasani yakubivyemo ndakwibuka mu migenzo myiza ya gikristu watozaga buri wese harimo n'abagize ibihe bikomeye byo kwitarura nyagasani mu buzima bwabo maze ugaharanira kuba mugarurira ndakwibuka kubwo kuba utaritaye ku buranga bwawe bwashushanyaga ubw'umwami Salomoni ugashyira imbere ubuhanga n'ubushishozi nk'ubwe maze ukabwira abayobora u Rwanda ko nta kizarukiza kindi kitari urukundo ndakwibuka mu kwicisha bugufi wagiraga iyo wabonaga iby'isi bigukururira kure y'ubutumwa bwawe maze ukibuka gushyira amavi hasi uti nyagasani nyambika imbaraga ngume iwawe ndakwibuka kubw'urukundo wakunze u Rwanda n'abarutuye maze ukemera ko ubutumwa wahawe na Rurema buza mbere y'ubuzima bwawe bwite aho wagize uti ubutumwa buruta nyiri kubutanga maze abibwiraga kugomba guhobera ubwamamare bw'isi bagwa mu kantu ndakwibuka kubw'umurage wadusigiye utazibagirana ni w'imbabazi urukundo n'ubwiyunge kandi aho uri mu ijuru ntidushidikanya ko uzadufasha kusa icyo kivi watangiye koko wabaye intwari yitangiye ubwiyunge bw'abanyarwanda yari umuvandimwe wawe Axel Kanijabo
turabashoboje bakunze ba radio itahuka kandi twizera ko muri hose hirya no hino ku isi nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nibyo duhora tubifuriza kuri uyu wa kane rero tariki 17 Gashyantare mwaka w'ibihumbi 2022 turibuka umuhanzi Kizito Mihigo watuvuyemo hashize imyaka 2 reka wenda dusubire inyuma twumve icyo gihe igihe twumvaga inkuru y'incamugongo
iperereza riratangira mu byagaragaye bimwe nuko basanze yakoresheje ibikoresho yaryamagaho amashuka yamanitse yakozemo nk'ikiziriko amanika mu idirishya hanyuma nyine yambura ubuzima hanyuma iperereza ryatangiye araza umurambo wajyanywe Kacyiru kugira ngo hakorwe otopsi uburibwe iri mu bikorwa by'iperereza kugira ngo barebe kuko byagenze ukuri kwabyo kumenyekana ko amakuru hari nayo ngayo
murabyumviye uwo ni Marie Michel Umuhoza wahoze ari umuvugizi wa RIB ubwo yavugaga ko ngo Kizito Mihigo yapfuye yiyahuye aho yari afungiye muri gereza ya polisi ibyo abanyarwanda bose bazi ko ari ikinyoma cyambaye ubusa Kizito Mihigo yarishwe kandi yishwe azira kwamamaza urukundo imbabazi n'ubumwe bw'abanyarwanda ibyago yagiye ahura nabyo twagize igihe cyo kubibaganiriza tubikuye mu gitabo we ubwe yasize yiyandikiye ariko igitabo kinakubiyemo n'ubundi butumwa bwinshi kandi bwiza yifuzaga gusigira abanyarwanda iyo tumwibuka rero tuba twibuka ibyo bikorwa byose yitangiye kugira ngo abanyarwanda babashe kubana nacyo rero turi bugarukeho muri iki kiganiro mu gihe tumwibuka turagira ngo tugaruke ku butumwa yadusigiye ubutumwa bw'urukundo ubumwe n'ubwiyunge ese Kizito Mihigo yabitekerezaga ate Kizito Mihigo yifuzaga ko abanyarwanda babana gute ibyo rero byo tuza kuganira hamwe n'umutumirwa wacu umunyarwandakazi uje kuri radio itahuka si ubwa mbere aje kuri radio itahuka muramumenyereye yabaye intwari cyane mu bihe bigoye Kizito yabayemo yaramuherekeje yamubaye hafi twagize igihe cyo kuganira nawe tukaba twagize amahirwe yo kongera kumutumira muri studio za radio itahuka Delphine wituze muraho murakomeye
wi ndaho ndakomeye na mahoro
urakoze cyane kandi reka tugushimire byimaze kuba waje kutuganiriza kuri uyu munsi ukomeye cyane twibuka wa mutagatifu Kizito Mihigo ndagira ngo mu ntangiriro wenda mbanze mbabaze nk'uko nabikomojeho ntangiza kino kiganiro hashize imyaka 2 y'imiryango mpuzamahanga ndetse n'iya sosiyete sivili itandukanye basaba ko haba iperereza ryigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo nyuma y'imyaka 2 niki mwabwira abanyarwanda hari intambwe yaba yaratewe muri iyo nzira
nibyo koko imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivili koko donc bose bashishikajwe n'uko haba ubutabera ko haba iperereza ku rupfu rwa Kizito Mihigo natwe nuko natwe nanjye ubwanjye nicyo nifuza hari ikimaze gukorwa ntago byoroshye ni umushinga munini habaye ubusabe nubwo bitarashyirwa mu bikorwa bitanakunda ikigaragara ko biragoranye ariko ntago abantu bicaye ngeraje n'umwaka ushize amakuru nari mfite munyegeraje nayo mfite ubu ngubu ndabona hari ikigukorwa hari intambwe iri guterwa ubu ntacyo natangazaho cyane ntekereza ko mu gihe gito kiri imbere umuntu yabwira yagira icyo atangariza abanyarwanda kugira ngo noneho tubabwire aho bigeze ariko ubu ngubu nta kidasanzwe ariko umushinga urahari barimo barakora pe
urakoze cyane ko biri kose ikingenze nuko haba ari intambwe iri guterwa muri iyo nzira ndagira ngo noneho tugaruke inyuma gatoya tugaruke ku butumwa bwa Kizito Mihigo yadusigiye ariko ndagira ngo wenda ubanze udusobanurire ubundi Kizito Mihigo tumuzi nk'umuntu w'umuhanzi w'indirimbo z'Imana ariko akaba yaranahimbaga indirimbo cyane cyane nko mu gihe cy'icyunamo indirimbo zo gukomeza abantu kubafata ku mutima kubakomeza kandi zakunzwe n'abanyarwanda benshi batandukanye nyuma rero yagiye yinjira mu bikorwa byo gushaka guharanira urukundo ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda akora ibiganiro bitandukanye ababyibuka neza yari afite ikiganiro cyacaga kuri televiziyo y'u Rwanda na radiyo cyitwaga Umusanzu w'Umuhanzi ariko hari n'ingendo yakoraga muri kadire y'umuryango yashinze wa KMP basura amagereza hirya no hino bigisha abantu urukundo uwo muhamagaro wo kumva afite inyota y'uko abanyarwanda bagira urwo rukundo bagira ubumwe bagira ubwiyunge byaje gute kuko hari aho byageze bigasa nk'aho aribyo byari bifite rwose akamaro cyane kurusha n'ubuhanzi bw'indirimbo watubwira uburyo byamujemo
iyo urebye ukurikije ubuhamya agiye atanga rugendo rwo kubanisha abanyarwanda byatangiriye mu Burayi ubwo rero yagiye kwiga arangiza kwiga mu ishuri rya muzika mu Bufaransa nibwo yagaragaye cyane mu bikorwa byo guhuza abanyarwanda mu bitaramo mu ahuza abanyarwanda impande zombi abahutu n'abatutsi bitabagaho mbere akabataramira akabaganiriza atanga n'ubuhamya nawe bwiwe bwo kubabarira ariko ntekereza ko ibyo byose ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa biterwa n'indangagaciro zamuranze yahawe akiri muto yarezwe gikristu indangagaciro z'urukundo zo kwemera Imana ibyo byose ni ibintu byagiye bimufasha kugira ngo agere kuri iyo nivo ariko cyane imbarutso nanone yabaye ko nyuma ya jenoside amaze gutakaza umubyeyi we papa w'umubyara n'abandi bantu bo mu muryango yagize nawe igikomere yarahungabanye yarababaye cyane atekereza no kwihorera agira urwango rukomeye ariko ntekereza ko Imana naho yamufatiye iramuhindura nawe ababarira bamugiriye nabi no kubwo no kwigisha abandi no kubabarira nk'uko nawe yabikoze abigisha ni icyiza cyo kubabarira ntekereza rero ko ibyo byose inyuma yo kugura urugendo rwo kubabarira yakoze akajya mu Burayi byanaje kubabarira abo bamugiye nabyo byabaye ari mu Burayi ubwo urugendo rwagaragaye neza cyane ubwo yakoraga ibyo bitaramo nyuma agaruka mu Rwanda ubwo rero nyuma yaje kugaruka mu Rwanda nibwo yakomeje ibyo bikorwa bye ariko niho abinyujije muri fond yashinze umuryango Kizito Mihigo pour la paix fondation KMP niho yakoreyemo ibyo bikorwa bye kugira impamvu yashinze niwo muryango ni ukugira ngo yabonaga ko ubutumwa bwe bufite akamaro kugira ngo n'igihe azaba atakiriho fondation izasigare muri ako kazi ke itanga ubwo butumwa bwe yasize navuga ko muri make nuko nasobanure urugendo rwe rwo kubanisha abanyarwanda uko rwagenze
urakoze cyane mu by'ukuri rero ntekereza ko no gushinga fondasiyo wenda yari inzira imwe yo kugira ngo azabone aho anyuza nyine ibyo bitekerezo bibi byo kugira ngo nk'uko nawe yaciye mu iyo nzira atoze n'abandi banyarwanda benshi kuyicamo ariko wenda utubwiye mu magambo avunaguye mu buryo butomoye Kizito yumvaga inzira ikwiye ya nyayo abanyarwanda bakwiye gucamo kugira ngo babashe kubana ari iyi
we yavugaga ko icya mbere kugira abanyarwanda babashe kubana bagere ku bwiyunge ku bumwe n'ubwiyunge ni uko bagomba kumenya no gukundana yavugaga yatubwira ko indangagaciro ya mbere izabidushoboza no gukundana umuntu akakunda mugenzi we nimba tuvuga ko dukunda Imana natwe ubwacu tugakundana ariko akavuga ko nyuma y'ibyabaye ko hagomba ibiganiro hagomba ukuri ku mateka ukuri ubuhamya bugatangwa doko kuri ku byabaye abantu bakumva abandi ivuga ko nyuma y'ibyo byo bitumara bamwe bakicara abandi bakubaha ubuhamya bw'abandi bakabumva kandi hakabaho no kugirana no kugira impuwe kugikumva mugenzi wawe ko nawe yababaye nko nawe wababaye icyo gihe hazabaho no gusaba imbabazi kubakosheje noneho hari kongere niyo nzira yumvaga ko twanyuzamo kwanyuma kugira ngo tugire kuri bwa bwiyunge ariko mu gihe tutabiganiriyeho mu gihe tutatanze imbabazi kandi izo mbabazi twatanga tudakunda nawe niyo niyo nzira yabinyuzagamo
nk'umuririmbyi rero yari nk'uko n'ababyivugira rero umuririmbyi w'umukristu ubwo biyunganishije kuyoboka amana amadini yagiye anengwa cyane imyitwarire yagize mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yaho aho rwose ubukristu abakristu benshi bijanditse mu bikorwa by'ubwicanyi by'ubugizi bwa nabi kitsomihigo rero mu biganiro twagiye tubona yakoraga yagendaga atumira abantu b'abanyamadini batandukanye wenda niba hari icyo ubiziho yumvaga iyobokamana rya nyaryo rishobora gufasha abanyarwanda no muri iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge ari rigomba kuba rimeze bite
kuri Kizito nta nubwo yari umukristu katolika ariko ntago yavugaga ati iyobokamana runaka ibyo izafasha abanyarwanda mu bibazo byabo yubahaga amadini yose niyo mpamvu yari ashyizeho ikiganiro mpuzamadini kuko yavugaga ati ibyo byose umuntu ashyiraho idini riravuka rikigisha riba rifite ibyiza rifite n'abandi bakagira ibyiza bafite ntibabishyire hamwe bahurize hamwe bakuremo icyakubaka abanyarwanda nta dini we yari ahagaze kuko n'umuryango fondasiyo ka emupe twakira abantu bose ntabwo twakira abakatolike gusa nubwo ubutumwa bwa Kristo bukomoka ku ivanjiri
Kizito rero nk'uko twabivuze yari umuhanzi ese hari ubutumwa wumva yari afite ku mutima yumvaga yifuza gusigira abahanzi bagenzi be bo mu Rwanda cyane cyane b'abajene nzi ko hari bamwe bagiye banakorana n'ibitaramo mu bihe bitandukanye Kizito yumvaga umuhanzi ukwiriye u Rwanda wari ugomba kuba ameze ate
nk'umuhanzi na byiza ko mbaje icyo kibazo ngo ndagaruka kuri fondasiyo ka emupe Kisomo umuhanzi yahaye KMUPE misiyo ivuga iti ubuhanzi ntibukoreshwe mu kwimakaza indangagaciro z'amahoro ni ukuvuga ngo muri misiyo yacu navuga inkingi ikomeye irimo ni ubuhanzi dukoresha ubuhanzi kugira ngo za ndangagaciro tuzigishe zigere binjire mu mutima y'abantu yararebye nyuma ya jenoside yararebye abona ko yitegereje ibyabaye imbere ya jenoside abona ko ubuhanzi bwe bwakoreshejwe mu gucengeza ikibi mu kwigisha abahutu kwanga abatutsi kugera n'aho babatemye yaravugaga ati rero ubuhanzi bwigishijwe kwigisha ikibi bwakoreshejwe mu kwigisha ikibi mu gucengeza ikibi mu bantu nibwongere bukoreshwe kugira ngo bwinjize icyiza buhindure bukoreshwe mu yindi sansi ni naho nkawe umuhanzi rero niwe muhanzi mukuru fondasiyo yakoreshaga yari ifite ariko noneho akavuga ati n'ubundi n'abandi bahanzi akabakangwa n'ubundi buhanzi atari ukuririmba gusa n'ababyina imbyino imivugo ikinamico amafilimi ubuhanzi butandukanye bwose yakanguraga abahanzi guhanga ubutumwa bwubaka yagiye abishishikariza n'ikiganiro twari dufite kitwe n'ubungubu tugerageza gukomeza cyitwa umusanzu w'umuhanzi ni ukugira ngo umuhanzi nawe atange umusanzu we wo kubaka yakanguraga abanyarwanda abahanzi gukora ubuhanzi bwubaka busa n'imitima bwigisha amahoro kwa
tukiri kuri urwo rwego rw'ubuhanzi rero hari ikintu gisa nk'ikibabaje nange ngiye kuvuga ngo gisa nk'ikibabaje ariko kibabaje cyane kubera ko ibihangano bye mu Rwanda bisa nk'ibyahawe akato ntabwo indirimbo ze zicurangwa yewe ntekereza ko n'indirimbo yahimbye kandi nyinshi cyane ngira ngo wenda ku batabizi Kitsomigwa yari yarahimbye indirimbo zifashishwa mu misa zirenga hafi 400 izo ndirimbo zose asa nk'uwahawe akato mu Rwanda ntabwo zicurangwa utekereza muri KMP mutekereza ko ibyo byaba bituruka kuki ubutumwa yagiye anyuza mu ndirimbo kandi mu bihe bya mbere y'uko agirana ibibazo n'ubutegetsi izo ndirimbo zaracurangwaga zarishimirwaga ese mutekereza muri kae mupe biterwa n'iki kuba kugeza amagingo yangaya yaraho atandakiri muri isi izo ndirimbo zikomeza guhabwa kazi zikaba zitacurangwa mubona bituruka kuki
Ngemekereza cya mbere n'ubwoba nka maradiyo yigenga no yakagombye kuzicuranga hari yagerageje yarafunzwe hari nagerageje amaze no kwitaba Imana gake nagiye mbyumvaho gake ariko ntago bikorwa uko bikwiye ubwo rero icya mbere ni ubwoba nubwo mu Rwanda abona ikintu cyamunyangire umuntu agiranye n'ikibazo n'umuntu ukomeye ubwo nyine nawe ubwo bigusaba kumwanga ntekereza ko sinzi ntekereza ko ariyo mpamvu ubwo nareba nko ku maradiyo yigenga cyangwa amateleviziyo yigenga ariko ngarutse nko ku kuri Radio Rwanda cyangwa Televiziyo Rwanda ntekereza ko kubera kugendera mu murongo navuga ari radiyo ya leta ari radiyo y'igihugu ntekereza ko bafite amabwiriza yo kutabikora se njye nuko nabivuga kuko ataritaba Imana ubwo yavaga muri gereza Demi Diziti yaragerageje ngo yongere kuko umubano na radiyo nyarwanda na Televiziyo Rwanda ariko baranga hari n'ibibazo wenda igihe runaka tuzabitangaho ubuhamya ariko ntekereza ko nibura ntekereza ko na radiyo Rwanda cyangwa Televiziyo Rwanda baramutse bacinyije ibyo bihangano n'abandi batinyuka ariko niba ikitangazamakuru cya leta kitabikoze ni n'abandi n'ubwoba njye ntembona ari ubwoba
niko bimeze wenda mu gusoza rero ndagira ngo mutubwire muri KMP uyu mwaka ni ibiki muri guteganya nyine mu rwego rwo kwibuka Kizito Mihigo ni ubuhe butumwa mwumva mwifuza guha Abanyarwanda muri rusange
nk'ibisanzwe KMP dufite inshingano zo kwibuka Kizito Mihigo ko dufite inshingano zo gukomeza uwo murage wo gusangiza abandi ukagera kure twahisemo kumwibuka dukomeza ibikorwa bye dukomeza gukora ibikorwa bye uyu mwaka rero twahisemo insanganyamatsiko ivuga iti hamwe na Kizito Mihigo duharanire ubwiyunge ngereranyije mu kinyarwanda nuko nabivuga twakoze ku bwiyunge ariko ubutumwa nyamukuru bundi burimo mu bikorwa biteganyijwe ni ibikorwa ni umuhango uzaba mu minsi itatu guhera ku itariki ya 15, 16, 17, 17 ubutumwa rero nyamukuru burimo hari amabaruwa rero ya Kizito yasize yanditse mu buhanzi bwe hagiye hagaragamo ko harimo no kwandika narabibonye ku gitabo yasohoye yasize basohoye amaze kwitaba Imana ariko niyo yatanditse hanyuma hari n'izindi nyandiko yakoze nk'izagaragaye ari inyandiko igeze kwita akababaro yasohoye muri 2014 ariko hari n'indi nyandiko yise kwemera Imana nyuma ya Jenoside aho atanga ubuhamya bw'ukuntu yemeye Imana ukwemera Imana ariko kwamufashije kugira amahoro gutanga amahoro gushishikariza abandi kubana mu mahoro ni inyandiko ikubiyemo amabaruwa atanu tuzasomera Abanyarwanda ubwo muri make ni uku bikorwa biteganyijwe byo kumwibuka ikindi nakongeraho igikorwa kidasanzwe nawe yari umushinga ikintu fondative kugenda inakora ni tugenda dusohora imishinga yasize ariyo yasize yanditse ariyo yasize atanga igitekerezo ubwo nkagerageza nkabwira bagenzi banjye mbere yavuze iki mbere ya kinyiki yasize akoze iki nk'uwari umushinga wo gusohora magazine ivuga ku mahoro uwo mushinga niwe niwe wawutekereje yari awutekereje muri 2013 afunga atarawukora nawo ubwo muri uku kumwibuka ku nshuro ya kabiri rero tugiye gusohora ya magazine twise La Colombe izajya ivuga intumbero ye mesaje ye ibikorwa bye ibikorwa bya fondasiyo nabyo ibikorwa bye kazaba bakuyemo kipe n'umuntu kizandaga agaciro ibyo yasize avuze amagambo yasize aduhaye atuyobora kazaba ari ubutumwa butandukanye bwubakiye kuri Kizito Mihigo na fondasiyo
muzajya mubucisha mu kinyarwanda gusa cyangwa muzakoresha n'izindi ndimi
tuzakoresha n'izindi ndimi ubu ngubu turi gukora mu gifaransa ariko turashiteganya gukora mu zindi ndimi cyane ko nibura abanyarwanda bo baramuzi bihagije mu bihangano ntago bamuzi bihagije byo kurekeraho ariko tukeneye ko n'abanyamahanga bamukurikiye kuko barabirekana cyane abanyamahanga bashaka gusobanukirwa n'uwo yari we n'impamvu dushaka kwandika mu ndimi eshatu igifaransa ikinyarwanda n'icyongereza mbonereho kandi mbire n'abandi banditsi bakora amatike hajyanye n'amahoro rwose batugane tusigasire umurage wa kisitomu
reka tugushimire cyane Delphine wituze ku kiganiro cyiza uduhaye kandi tubifurije kuzagira ibihe byiza mu gihe muzamuri kwibuka kitsomigo ntabwo dushidikanya ko abishibe we yasize abababariye kuko yari umunyambabazi kandi akanazigisha ubwo icy'ingenzi ntekereza ko ashobora kuba twifuzaho nuko ikivi yasize twakibusa icyo kivi rero yasize ni urukundo ni ubumwe ni ubwiyunge ubwo buri wese mu ruhande rwe akaba afite izo nshingano zo kugira ngo nawe azane umusanzu we wo gushyigikira ubutumwa bwa Kizito Mihigo reka tubashimire rero kandi dushime n'akazi mukora muri KMP
murakoze cyane nongere nibutse abantu twibuke Kizito Mihigo tuzirikane umurage yadusigiye
murakoze cyane abakunzi ba radio Itahuka rero nahangaha dushoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twari kumwe na Delphine Uwituze akaba ari umuyobozi wa KMP fondasiyo yasize ishinzwe na nyakwigendera Mutagatifu Kizito Mihigo ubu rero twaba tugeze mu gihe cyo kumwibuka tukaba tuzifite n'ibindi biganiro tuzaba gukorera hano kuri radio Itahuka byose bijyanye no kwibuka Kizito Mihigo ubwo rero nababwira ngo amahoro aturuka kuri Mutagatifu Kizito Mihigo abane namwe mwari kumwe na Kisere Kanejabo nakagaruka
Kizito yari mwiza niwe twikiraga ho ubusiba Kizito yari mwiza